Ngiyabonga mina ke uOmani, inkosi
kubusise. Good morning friends. It's nice to be here in the tabernacle again this morning.
Sanibonani ekuseni bangani. Kumnandi ukuba lapha eThabanekele iphindze manje ekuseni. Futhi bengime emuva lapho ngilalele lapho ngisangena. Nekuva siprofeto siphuma ngendlela yekukhuluma ngetilimi. Nekuhumusha futhi ngathi kubafo lelo kamelo ligcwele nalo ngakho ngathi angathi angaze ngikhulume nalendvodza lowo kwakungumnakethu uHiggenbottom uma ngiyithole kahle lendvodza sikhathi lesitse sekubethe inyanga kusukela ngisho ngachawula kodwa ngiloko impela lengikhuluma ngakho lala kushito manje ekuseni ngona kanye lelengikhuluma ngakho Bengangakwati, bengangakwati icobo lwami kwaze kwaba sikhashana lesendlulile lebe ngilokhuluma ngako futhi ngiloko nje lakushito ngaso leso sikhathi ngako siyajabula kwathi ukuthi sibuthene egameni lenkosi Jesu nangaphansi kwetimpiko takhe letivikela nako manje ngiyabona labanengi bemile lendzawo igcwele futhi iminyethelene futhi siyakutonga nje kubona lokho futhi uma sesikhona kukwenda nje sitokwenda kwehluke lapha lithabanekele lelikhulu manje ngifuna kuphota eFenix ngikushesha nje bengilapha ngelisondo lelendlulile ebusuku futhi ngakhuluma ngesifundo sesidlo senkosi ngaphambi kwenkonzo yesidlo senkosi sidlo senkosi asisiko kudla singwa cocisana kuchaza ukukhulumisana ukhulume uphendvule ukhuluma nalomunye futhi manje nyalo ekuseni uma ngithola kwelula kakhudlwana ngani lomunye untshintsha titulo nalabo labemile futhi kutothokoteleka abahlale phansi kancanyana
I am concerned of this time that we're living.
Ngikhathazeke kakhulu kakhulu impela. Uma ngibona tindlo tendeka lele ngitibona tendeka. Kukhona lokuthinte ngekhathi kwami lokuthi nziwe. Futhi ngifuna nje kuthatha isikhathi sami futhi ngitame ku manje umlayeto wasekuseni ngikhuluma ngesifundo sebunye. Futhi ngifuna ukuthatha isikhathi sami futhi ngitame ukwenza nje ku ngikwendlale nje ngalokuphelele ngangoba ngathi ukuthi kanjani futhi ngifisa imikhuleko yenu njengoba nibuthene futhi manje ngifuna nivule uma nineli iBhayibheli futhi nithanda ukufunda nami esahlukeni sekuqala kumaHebheru kuqala futhi ngifuna ukufunda lamavesi lamathathu ekuqala esahluko sekuqala semaHebheru bese ke kuba nguGenesis wekuqala livesi lemashumi lamabili nesifupha nelesikhombisa kubo phela lokho ndzawonye futhi akukho umuntu longasho noma yini lenelusito ngaphandle uma uNkulunkulu amsita akusho futhi lokho kusemlayetweni manje ekuseni nako webunye bebantu naNkulunkulu manje kumaHebheru sahluko sekucala sifunda lokho uNkulunkulu lo wathi esikhathini sasendlule ngetindlela letehlukene wakhuluma esikhathini letendlula kubo babe ngebaprofethi. Ukhulumile kule tinsuku tekugcina kithi ngeyakhe ngendvodzana yakhe leyo layimise kuthi ibe indlalifa yato tonke tindlu lo adala ngayo futhi imihlaba. Yona leyathi isekukhanyeni kwenkathimulo yakhe futhi isemfanekisweni webuntu bakhe luqobo futhi iphatha tonke tindlu ngelivi lemandla ayo.
Had by himself purged our sins set
Uma sendile kuhlandwa kwetono tethu yahlala phansi ngesekudla salomkhulu etulu futhi manje ngale kuGenesis sahluko sekuqala nelemashumi lamabili nesikhombisa livesi lemashumi lamabili nesithupha nelemashumi lamabili nesikhombisa ngifunda lokho
And God said let us make man in our
Futhi uNkulunkulu wathi asisende umuntu ngemfanekiso wethu asifude futhi babuse etikwenhlandiyelwandle nasetikwetinyoni tasemoyeni nasetikwetinkomo nasetikwawo wonke umhlaba nasetikwayo yonke into lenwabutelako lenwabutela etikwemhlaba
So God created man in his own image In the image of God
Ngakho uNkulunkulu wadala umuntu ngemfanekiso wakhe luqobo. Ngemfanekiso kaNkulunkulu wamdala yena wesilisa nowesifazane wabadala. Manje asikhosamisethe inhloko tethu umzuzwana nje sisakhuleka. Futhi nginesiqiniseko ukuthi kunepicelo letinenge etethamelini talelinani. Ngakho mhlawumbe asiphakamisele isandla sethu kuNkulunkulu lona sicelo futhi akuthi yena ngalokhu akwatise ukuthi sinento lesiyifunela umkhuleko uNkulunkulu aniphe ngamunye wenu.
Lord, we have assembled under the roof of this tabernacle.
Ngoba sibuthene ngaphansi kweluphahla laleli tabernacle. Futhi siyabonga ukuba nalolu phahla etikwethu namuhla.
But our coming together was for a greater purpose than this.
Kodwa kubuya kwethu ndzawonye bekukwenhloso lenkulu kunalena. Siyativela lokho ngesethembiso saNkulunkulu ukuthi sibuthene ngaphansi kwetimpiko tasomandla.
That he as a hen would cover her chickens.
Kuthi yena njengesikhuphukati singambonya emantshwele aso. Bekato sivikela kuko konke lokho lesifisa yena kuthi asivikele kuko.
That he would hover over us.
Kuthi utosifukamela futhi asinakekele futhi asinike namhla singwa sethu semihla ngemihla ngokubili kwemtimba nakamoya.
That we might have the sustaining strength.
Kuze sibe nemandla ekuqinisa emtimba kuthi sihambe cishe etikwemhlaba nemandla ekuqinisa amoyelo engcwele kuletha livi laNkulunkulu kubantu labalambile. Nekusuka nalo lapha etikwetindzebe tethu nasetinhlitiyweni tethu ngemafutha elugcobo lamasha kabi lesiyokhona kuwatshela lamanye elusuku lesiphila kulo nesimo sesikhathi.
God, we are fully trusting.
Nkulunkulu, sethembele kuwe ngalokugcwele. Ayikho lenye indzawo lesele lokungekho muntu longaya kuyo. Siva njengoba Petro enda ngalolo suku ngesikhathi Jesu athi, "Nifuna kuhamba yini nani?"
He said, "Lord, where would we go? Thou alone has the words of eternal life."
Singaya kuphi na? Nguwe wedwa lonemavi ekuphila lokuphakathi. Futhi kungakho sibuthana egameni lakho manje ekuseni. Ngoba nguwe wedwa lonemavi ekuphila lokuphakathi. Futhi sikhulekela ukuthi utokwenda lokhu kube ngilokuphatheka sibili kulowo nalowo wethu namuhla. Kuthi inhliziyo yethu itovutha ngekhathi kwethu. Imiphefumulo yethu itoqiniswa, imitimba yethu iphiliswe, imimoya yethu iphiliswe, imiphefumulo yethu yendiwe misha. Wasidala ngendlela leyo uNkulunkulu beka sifuna sibe ngiyo. Babe, ngikhulekela ukuthi utopha emandla kulabo labeme emakamelweni nasemaceleni onke elubonza. Nakubovulande yonke indzawo, ngikhulekela ukuthi utobapha emandla. Futhi ngathi lokhu kuchubeka etheyiphini, letitoya etivende tinengi letehlukene, tiphumele emaveni nasetivende emhlaba.
God, we are trusting wholly in thee.
Futhi uNkulunkulu sethembela kuwe ngalokuphelele. Siphe nje emandla kanye nelivi nelugcobo.
That it might be just the way you would have it for this hour.
Kuthi kube indlela nje lobe ungathanda ngayo kuleli hour. Sithinikela kuwe manje kulalela kwethu liphimbo lethu kunaka kwethu.
All that we are. We commit to thee.
Konke lesingiko sinikela kuwe kuthi utawungena ngekhatsi kithi.
Work through us and manifest your great presence with us. For we ask it in Jesus name, thy son.
Sebenda ngathi futhi ubonakalise bukhona bakho lobukhulu kithi ngoba sikucela egameni la Jesu indvodzana yakho. Amen.
The word oneness means to be one with.
Leli gama lelithi bunye lichaza ukuthi kuba munye nalomunye. Bunye nihlangene. Futhi manje lesi sifundo sibili. Futhi sifanele kunakwa kakhulu kunalokunye lengingakhona kusinika kona. Futhi kunanoma ngumuphi umuntu emhlabeni angakhona kunikeza. Kodwa ngithanda ukuvakalisa kini umbono wami ngako. Futhi ngaloko uNkulunkulu lato sipha kona. Manje kuloku kufundzisa imfundziso. Nakulabazalwane labangahle bevele tape ngiyethemba ukuthi ngeke kube sikhubekiso. Kodwa kuyofanele kukubangele ukuthi uthathe loku ngekunakisisa ngaphansi kwekunaka njalo. Kuthi utokutadisha ngekukhuleka ngekucophelela.
And weigh it out.
futhi ukukale esilinganisweni selivi laNkulunkulu kubona ukuthi liba laNkulunkulu yini noma cha. Ngoba ngikholwa ukuthi ngileyo ndlela lesifanele sente ngayo sonke sikhathi. Sikale tinto ngelivi, ngoba livi ngiyona nto kuphela letokwati kuhlala. Jesu wathi kokubili ilizwe nemhlaba kutawe ndlula, kodwa livi lami lingeke lendlula. Kungako ngikukholwa nekukukholwa kuthi kuluhlelo lwaNkulunkulu. Ngikholwa kuthi lowo ngumsebenzi losewucetsiwe kaNkulunkulu. Ubhalwe evini, ngako-ke kuthi uma noma yini bengaphambana nalelo livi bengeke ibe nguNkulunkulu noma licebo laNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi kuluhlelo, manje umoya waNkulunkulu evini wenda livi litiphelele lona lugcobo, litidlalele lona, kuletha livi ekuphileni njengembewu. Manje wesilisa wekucala nowesifazane wekucala ensimini yase-Eden bekasekuvaneni lokuphelele naNkulunkulu. Ngakhulu kangangekuthi uNkulunkulu bekangehla nganoma ngisiphi isikhathi bekasifisa futhi akhulume umlomo nendlebe na-Adamu na-Eva. Manje lobo bunye ngalokuphelele uNkulunkulu nendalo yakhe, uNkulunkulu akhuluma umlomo nendlebe na-Adamu na-Eva. Futhi bebanekuvana lokuphelele kakhulu naNkulunkulu baze baba munye naNkulunkulu. uNkulunkulu nemndeni wakhe bebamunye. Noma ngumuphi umuntu nemndeni wakhe lokahle, lodumile, umndeni lolalelako, ungulomunye nalomunye, noma ngimuphi umndeni. Futhi uma kukhona lokuthithe emndenini lokubachubako behlukane, khona-ke akukalungi, umndeni wephukile nzawana thide. Bonke bafanele babe munye, babe namake, unina neyise. Bantwana nebatali, umtali nebantwana, bonke basekuvaneni. Futhi uma ubona loko, utobona sithombe sinye lesithandzekako. Leyo yinhloso yaNkulunkulu. Nenhloso yakhe njengababe lephakeme kakhulu yayikuba munye nemndeni wakhe, umndeni wasemhlabeni, Adamu na-Eva. Futhi indlela kuphela lebe bangaba ngayo munye emndenini noma naNkulunkulu kwakungenxa yokuthi imvelo yaNkulunkulu yayikubo. Ngako loko kwabenda baba nemvelo yaNkulunkulu kubo. Khona-ke kulomunye nalomunye naNkulunkulu baba munye bonke. Akusiso yini sithombe lesihle leso, uNkulunkulu emndenini wakhe, babe ethi kwako konke lophakeme kakhulu. Akukho kufa, akukho lusizi, akukho buhlungu benhlitiyo, akukho lutho. Kujabula nje lokungakhulumeki, singaguli nhlobo, singabi nelusizi lwenhlitiyo, simunye nje naNkulunkulu, sithombe lesinje pho. Ngoba yona kanye nje imvelo yaNkulunkulu yayikulabantu laba, futhi ngako-ke labakwenda balandzela baba semgceni naNkulunkulu, naNkulunkulu anabo wabenda baba munye. Manje Jesu wakhuleka kuJohane sahluko selishumi nesikhombisa nelivesi lelishumi nakunye. Kini nine lenibhala phansi letihloko tasonto sikolo, nginalabaningi babo manje ekuseni. Johane 17:11, Jesu wakhulekela kuthi libandla naye babe munye njengalokhu yena nababe bamunye. Kuthi libandla thine njengemalunga emtimba wakaKristu siyoba munye ndzawonye njengoba yena nababe bamunye. Futhi ngalolo suku siyokwathi ukuthi beka kubabe, babe kuye, futhi ukithi, ukuthi sinzawonye sasimunye. Kuhlangana lokunje pho, bunye lobuyoba ngiko, kubona uNkulunkulu ebandleni lakhe kude kuthi lonke lilunga livumelane ngalokuphelele nalelinye naNkulunkulu. Lelo libandla Jesu lalitelako, kulapho la umkhuleko wakhe uyophendvulwa khona, kuthi siyoba munye.
And it is the only grounds of
futhi ngitshona tizathu kuphela tenhlanganyelo uNkulunkulu la ke watindlalela yona phansi nelibandla lakhe.
Is the oneness of himself in the people.
Bunye bakhe lucobo kubantu. Nguletho kuphela tizathu tenhlanganyelo. Futhi indlela kuphela longaba ngayo naletho tizathu ingekuhlangana ukuthi uhlanganiswe naye ingunaphakathi. Njengalapho uhlangana nendvodza yakho wesifazane ukuthi ahlangane nendvodza yakhe sifungo kute kube kufa. Manje khona ke uma nihlangana naNkulunkulu kuyinto lefanako libandla lelihlanganiswe naKristu ukuthi size sehlukaniswe kufa. Bese ke uma ungazange sewone noma wende noma yini lengakalungi uyohlanganiswa phakathi naNkulunkulu. Futhi kufa kuphela lokungakususa kuNkulunkulu. Futhi hayi kufa ngekwenyama kodwa sono sekufa.
Sin is death and that takes you away from God.
Sono kufa naloko kukuthatha kukususe kuNkulunkulu. Ngako kuhlanganiswa naye emoyeni wemandla akhe. Uphila lokuphakathi uhlanganiswe phakathi naNkulunkulu.
Oh, I want to get to that after a bit. United.
Oh, ngifuna kufika kuloko emva kwesikhashanyana. Uhlanganiswe phakathi naNkulunkulu lophakathi uvana ngalokuphelele naye.
Perfectly united together a church.
Lihlanganiswe ndzawenye ngalokuphelele libandla kuthi konke kokubili uNkulunkulu nelibandla lakhe. Bamunye bahlanganiswe ndzawonye.
And if you'll notice how that Eve was united with Adam.
Kuthi umuntu ocaphela kuthi Eva wahlanganiswa kanjani na-Adam. Uba ingcenye yakhe.
God, did you notice in Genesis 1:27? He created
uNkulunkulu nikena caphela kuGenesis 1:27. Wadala wesilisa nowesifazane, wabadala.
Now the man was a both male and female.
Manje lendvodza beyi bobabili wesilisa nowesifazane uma sekufika ekubeni ngumoya wobufazane nebulisa. Khona ke uNkulunkulu wathatha elihlangothini lwakhe lwelubhambo. Nicaphelile ukuthi lengxenye yemtimba yayingumkhicito lovele kamuva. Kodwa hayi umoya na. Lengxenye yemtimba yalo wesifazane wawungumkhicito lovele kamuva. Emva kokuba lokudaliwe sekuphelile, uNkulunkulu wathatha elihlangothini lwa-Adam. Lubhambo wasewenda wesifazane. Kodwa hayi umoya. Umoya wawuyingxenye ya-Adam. Ngoba bekangokokubili wesilisa newesifazane. Fem, ngekukhuluma kwakamoya. Kokubili bulisa nemfazane.
Now, don't you see the great picture?
Manje anisiboni sithombe lesikhulu na. Sine enyameni sehlukile. Sifana nemkhicito lovele kamuva. Sidala lesidaliwe ngemshado longcwele.
But in spirit we are sons and daughters. Not some other spirit.
Kodwa emoyeni singemadodzana nemadodzakazi, hayi lomunye umoya, kodwa umoya waNkulunkulu lophilako.
We are in his likeness in his.
Sisemfanekisweni wakhe ebunyeni bakhe. Ngemfanekiso lophelelwa uNkulunkulu lophilako ngoba siba ngemadodzana nemadodzakazi.
Not separated but the same spirit the same God.
Hayi kwehlukaniswa kodwa umoya lofanako uNkulunkulu lofanako umuntu lofanako lohlanganiswe emshadweni lophakathi.
See how God planned it that we should be.
Niyabona ukuthi uNkulunkulu wakuhlela kanjani ukuthi singake sehluke ngaphandle kwakhe.
Some other being of some other tribe but a real union.
Hayi lesinye sidalwa salesinye sive kodwa bunye mbamba nentalo yasomandla bendiwe ngekuhlangana lokungcwele.
Now the body comes from mother and father.
Manje umtimba uvela kumake nababa. Kodwa umoya uvela kuNkulunkulu. uNkulunkulu atehlukanisa yena lucobo njengoba Adam ehlukaniswa. Ngelusuku lwePentecost sithola moya loyingcwele insika yemlilo atehlukanisa yena lucobo futhi uhleti etikwelilunga ngalinye lalelo bandla. uNkulunkulu ahlanganisa yena lucobo ndzawonye.
Then with that group of people together, what does it do?
Khona ke ngalelo cembu lebantu ndzawonye lendani na ubuyisa umtimbo wengosi Jesu lohlanganisiwe uhlangana ndzawonye.
And today in this great separation that we are living in,
futhi namuhla kulokwehlukana lokukhulu lesiphila kuko, kungevani kwemahlelo netintfo, buhlungu lobunjepho, lihlazo lelinjepho. Sihlanganiswe emshadweni wasezulwini kuNkulunkulu lophakathi, ingxenye yakhe, ingxenye yaNkulunkulu. Enyameni ngiba nguBranham, ngenxa yababe wami, Branham. Uba ingxenye yababe wakho namake, kodwa emoyeni siba sekuhlanganeni naNkulunkulu, ingxenye yaNkulunkulu. Kungaleso zathu umoya ungeke ufe, lolokholwa ngimi unekuphila lokuphakathi. Futhi kulomfanekiso ukuthi ulapha emhlabeni, futhi afute yena ngiyomvusa ngetinsuku tekugcina, hhayi umuntu longumoya, ngoba siyoba nemtimba lonjengemtimba wankulunkulu lokhathimulisiwe. Umtimba lokhathimulisiwe wenkosi Jesu uvuswe kulowo mfanekiso. Jesu wathi, ngiya ethuneni lalazaro, ngikuvuka nekuphila, loyo lokholwa ngimi, noma besafile noko utawuphila.
And whosoever liveth and believeth in me shall never die.
Naloyo lophila akholwe ngimi angeke afe. Akholwe ngimi hayi kimi kodwa ngimi.
Being in him believing.
Ngekuba kuye ukholwa. Uma nihlala kimi nemave ami akini. Kuye nikholwa. Ohe ngiyethemba ukuthi moya lengcwele wehlisela lokho ngcokuwe. Manje ningumhlambi lomncane kungako liviki lonke nikhuleka futhi nicela uNkulunkulu. Ngikhethe lesihloko kunikhombisa ukuthi sime kuphi. Nikholelwa kuye, ungeke ukholelwe kuye uze ungene kuye noma angene kuwe. Khona-ke nikholelwa kuye. Khona-ke ninekuphila lokuphakathi. Nikholelwa kuye, nite nemukele kuphila lokuphakathi. Khona-ke kuphila lokuphakathi kukuphila kwaNkulunkulu kuwe. Khona-ke ukholelwa kuye. Nine nikimi, mine kini, kute babe munye, babe njengalokhu wena nami simunye.
God in Christ, Christ in the church.
Nkulunkulu kuKristu, Kristu ebandleni. Yabona na njengoba nje simunye ngako bamunye.
Then how can you be one if ye abide in me?
Konake ungaba kanjani munye na? Uma nihlala kimi emave ami akini. Niyabona hlalani emave ami akini. Konake celani lenikuthandzako.
For it isn't you no more. It's the word that's in you.
Ngoba kusesuwe livi leli kuwe nelivi linkulunkulu.
Now, the word of God is a sword.
Manje livi lankulunkulu liyinkemba. EmaHebheru sahluko sesine asho njalo. EmaHebheru 4:12. Manje yinkemba.
And a sword is perfect garment.
Nenkemba ayisebenzi ngalokuphelele uma ingajikitiswa ngesandla noma emandla. Futhi yona kodwa kubita sandla kubamba inkemba. Futhi thatha sandla lesiphethele nkemba, sandla sekukholwa. Manje leso sandla sekukholwa kuya ngekuthi sicine kangakanani. Lesandla lesi sekukholwa singahle nje sicine ngalokwenele ukuthi sijube imbobo lencane ebumnyameni bese sithi ngekukholwa ngisindisiwe. Loko kusikeka lokukhulu, kodwa-ke uma kungiloko kucina lokungako kwaleso sandla kujikitisa leyo nkemba, ngilokungako kuphela lokungakusika. Kodwa uma kusandla lesicinile, siyosika siyothi ngcu sijabule kuyo yonke into edeveli langayibeka ngephandle lapho. Senda sonke sethembiso saNkulunkulu sikhanye emandleni ekuvuka kwakhe. Uma kusandla lesinemandla sekukholwa, insuku temimangaliso, Jesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi, kuvula indlela yako, kuncike emandleni esandla lesisemva kwenkemba. Ngale nkemba iyakhalipha mbamba, EmaHebheru 4, athi likhalipha kunenkemba lesika ngetinhlangothi totimbili, lesika kokubili ita noma ihamba. Futhi iya ngisho emkantsheni welithambo nasemalungeni, futhi lihlola imicabango yenhlitiyo. lendlulela ngale kwenyama liya ezingeni lakamoya bese lithatha imicabango yenhlitiyo futhi liyembule umoya kaNkulunkulu livi laNkulunkulu. Manje lelo livi litosika ekhathi lapho uma kunemkhono lowenele emva kwalo kulifucela ekhathi litoyithola inzawo yalo futhi lijube sonke sethembiso futhi lisinike wena uma nje unemkhono lonemandla lenele emva kwalo. Inkemba iliphakamise emkhonweni umkhono wekukholwa ilibambe linkonkoshele ibambelele kulo bese lihamba libhekane nesitha.
Can that uncircumcised enemy ever stand in the presence?
Sinema kanjani leso sitha lesingakasoki ebukhoneni baNkulunkulu lophakathi na?
So you take the sword.
Ngako thatha ingemba yelivi futhi sonke sethembiso sakho uliphakamise ngesandla lesinemandla sekukholwa qhubekele embili. Uma udzinga kuphiliswa ujube ngelivi. Jesu Kristu nguye itolo namhla naphakathi. Uma udzinga insindiso, sonke sethembiso eBhayibhelini sakho. Sibekwe emuva ekhathi lapho naSathane utama kusifihla. Kodwa thatha inkemba futhi ufuce wendlule ebumnyameni. Ukuze ukukhanya kwaNkulunkulu kukhanyise ekhathi emphefumulweni wakho. Futhi unesethembiso. Utokwenda.
Adam was a part of or Eve was
Adam bekayingcenye ya noma Eva bekayingcenye Adam bekayinyama yenyama yakhe nelithambo lelithambo lakhe.
And that's what the correct union is. That's what the correct union of the church is.
Uthi ngiloko kuhlangana lokufanele lokungiko. Uthi ngiloko kuhlangana kwelibandla lokungiko. Umoya wemoya wakhe livi lemavi akhe.
Never deviating from the word. A real true believer.
Ungaphambuki evini. Likholwa leliqiniso lingeke lincemphetise kunoma nguliphi livi.
Remember it was just one word that he called.
Kumbulani kwakulivi linye nje Eva lancemphetisa kulo livi linye. Kodwa likholwa leliqiniso lingeke lincemphetise kunoma nguliphi livi. Liyophatha inkemba yokukholwa ne ekukholweni njalo inkemba yelivi futhi libite sonke sethembiso sebuNkulunkulu uNkulunkulu lasendile nguloko ke bebatibonele taNkulunkulu kithi lesifanele sibe ngiko tona letihlala njalo tikhona letingeke tehluleke ngesikhathi bakhuluma uNkulunkulu waphendvula wababukisisa nsuku tonke busuku ngesikhathi bahlala phansi kuthi balale beka babukisisa ngesikhathi sasemini wabahola wabondla wabathandza bacocisana nabo njalo njalo ngaso sonke isikhathi bebasemfanekisweni noNkulunkulu naNkulunkulu beka kubo nguloko lokwenta inhlanganyelo.
That's what makes the union is God.
Ngiloko lokwenta kuhlangana uNkulunkulu ebandleni lakhe. Ngilobo bunye lokunengi bekungashiwo. Kunetindzawo letinengi tekuhamba. Ukuhlangana naye kuphila lokuphakathe. Futhi indlela kuphela lesingahlangana ngayo naye ukuta kuko konke nalokuncane kwelivi lakhe. Kunjalo thatha sonke sethembiso futhi usikholwe. Manje Eva wahlanganiswa waze wephula livi linye noma wangabatha livi linye kuthi liliqiniso. Loko kwamehlukanisa. Lonke livi, umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa. Kodwa ngalo lonke livi, ngako singaba kuNkulunkulu, sihlangene ngoba Adam na Eva ngaphambi kokuwa. Ngaphambi kwekungakholwa livi kwakusibonelo saloko lesasingaba ngiko kuye kuthi sihlanganiswe naye kuphila kuthi sehlukaniswe naye kukufa. Manje uma silandzela imiyalo yakhe siyathi senda emaphutha, kodwa awukafanele ubuke lokho. Akusiwo emaphutha akho ngoba uyohlala njalo unawo. Kodwa niyabona kulandzela imithetho yakhe. Kulandzela loko lathi kwende. Kukhubeka futhi uwe akahlangani ngisho nayinye indlo nalo. ingxeko yaliciniso sibili uma igileka itovuka futhi uma athayitela uNkulunkulu umjonsela emuva endleleni ngqo kuphela nje uma asendleleni yemsebenzi kodwa uma aphumile endleleni yemsebenzi uNkulunkulu akabopheleleki kuye kodwa kuphela nje uma asendleleni yemsebenzi uNkulunkulu ubophelelekile kuye athi kuthi uyindvodza nje noma umfati ubophelelekile kulowo muntu kuphela nje uma basendleleni yemsebenzi.
Now, the church now is engaged.
Manje libandla manje selethembisene na Kristu ngemshado. Umshado usengakendiwa noku. Uyoba sesidlweni sakusihlwa semshado seliwuni. Ngakho siyabona ukuthi libandla manje selithembisile njengendvodza yethembisene umshado nemkayo. Yendani lapho isethembisile. Ithumela tonke nje tinhlobo tetindlo. Ithumela tipho takhe. Amende ative akahle. Yebo ke ngiloko Kristu lakwentako ebandleni lakhe. Usithumelela tiphiwo tamoya. Ungathembiswa kanjani umshado pho uma uphika letiphiwo leti kuthi tikhona na?
It's a very love tokens. It's God's token to the church. Jesus said so.
Kungito kanye nje timphawu teluthando. Kulo Paul uNkulunkulu ebandleni. Jesu washo njalo, leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako.
Now, keep those things in mind.
Manje gcinani leto tinto emcondweni. Libandla lifanele likholwe lonke livi, sonke sethembiso, konke nalokuncane. Futhi badisho ukuthi bona lucobo futhi batisebentise bona kulo kube bengethembisene nentombatane futhi bengingwesilisa longakashadi futhi bengimthumelela into letsite indandatho yemthembiso futhi bekangayigcoki khona ke lokho kukhombisa ukuthi akangikholwa akafuni kuba ngumlobokati wami. Futhi uma Kristu athumelela libandla lakhe tiphiwo lathe thembisa futhi batale futhi bathi athi sinjalo. Abafuni kuba ngumlobokati waKristu. Bathembisene umshado nalesinye sithandwa futhi hayi kuKristu umyeni. Ngakho libandla sibili ligcina sethembiso futhi ligcine konke bese lemukela tiphiwo uNkulunkulu labathumelela tona kulungile. Manje tidala tekucala letibantu tatehlukanisa tona lucobo nenhlanganyelo ekukholweni uNkulunkulu ngekungalikholwa livi lakhe futhi dalalela emanga adevele. Manje leyo yinto yokucala leyabanga kwehlukana kulenhlanganyelo lemangalisako. Manje bukani Adam na Eva esimeni sekuthi bangafi. Esimeni sekungayuze baguga kuso. Kuthi bangaguli futhi bangakhathateki inhlobo.
You say I sure wished I could be like that. Let me, I got news for you.
Wena uthi impela ngifisa kwangathi bengingaba kanjalo. Ake nginetindzaba tena nisesimeni esifanako.
NkuluNkulu
ubeka lokho kuko konke lokudaliwe emhlabeni esimeni esifanako. Kwakuyini sivumelwane na? Uma ndogcina emavi ami, uma livi lami, uma utoligcina, ulikholwe futhi ulende. Kodwa ngaso kanye nje sikhathi sokuqala Eva langakholwanga ngaso wathatha livi linye walikweshisa kuloko lokwashiwo uNkulunkulu kwephula inhlanganyelo naloko kuhlangana lokukhulu. Futhi ngemzuzu libandla lingakholwa noma uliphi livi linye leBhayibheli laNkulunkulu futhi lilibeke kulenye indzawo khona ke bephula leyo nhlanganyelo lemangalisako leniketwa bona. Nekuthi behlukaniswe wathi nje angakwenda lokho kufa kwangena etidalweni takhe letifaka hayi wesifazane kuphela lo sathi okufa kodwa umuntu wakhe wakamoya. Wephula budlelwane naNkulunkulu ngalo mzuzu nje lekangakholanga ngawo futhi akukho muntu longake akholwe nakuke.
No man, no woman can believe that
akukho wesilisa akukho esifazane longakholwa emanga adevel aze angalikholwa liciniso laNkulunkulu.
No one can believe the devil's lie.
Akekho longakholwa emanga adevele aze angakholwa liciniso laNkulunkulu.
So you see Eve?
Ngakho niyabona Eva, Adam lapho kusibeka khona manje ekuseni. Manje ake sicabange mbamba ngoba angeke sakhona ukucabanga lokunye emva kwalokho. Emva kokuba lokuphila lokufaka sekuphelile. Kucabanga kwenu kumanje, ungeke ukhethe emva kwalokhu, ufanele ukhethe manje, ngoba lolu lusuku lwekukhetha, kwenda kukhetha kwakho. Manje lo wesifazane, livi linye, hayi yonke le mithetho, livi linye nje. Wabuta uNkulunkulu ngoba lethulwa kuye kuloko kukhanya. Kuthi lelo livi lalisoleka.
God's word cannot be questioned.
Livi laNkulunkulu lingeke lasolwa. Bekaconze nje lokho lakusho.
But she questioned it because it was presented to her. Oh God.
Kodwa walisola ngoba lethulwa kuye. Oh uNkulunkulu impela bengaconzi lokho. Kodwa bekaconze lokho. uNkulunkulu chaza lonke livi lalishoko. Futhi alidzingi lihumusha langansense. Lingalendlela nje lalisho ngayo. Yebo ke uthi wathi kanjani ngeBhayibheli? Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wami uholele leBhayibheli. Yalicaphela livi lakhe. Bekathi ukuthi baphika uNkulunkulu nebaphika inkolo bayovuka ensukwini tekugcina. Ngakho walicaphela. Loku kungiyo kanye nje indlela uNkulunkulu lalisho ngayo. Nguleyo ndlela lelingiyo kithi manje. Manje sifanele silikholwe. Livi linye lelikhishwe kulo. Uthi silahlekelwa inhlanganyelo yethu. Siphambukele ekufeni kwehlukana phakathi naNkulunkulu. Njengoba nje Adam naEva benda, sifanele silikholwe liqiniso laNkulunkulu. Asengikwente lokho futhi. Ungake ukwente ukuthi ungakholwa noma nguliphi livi leBhayibheli laNkulunkulu. Kodwa nje ungasho ukuthi yebo ngiyakukholwa. Uthi kodwa cha akukho lutho ngalokho. Likholwe nje utolemukela. Uma ulibeka eceleni uthi yebo ke libandla lami alilikholwa ngaleyo ndlela khona ke awukholwa ukuthi lilivi laNkulunkulu uthi uyosuka uhambe ngaphansi kwekulahla lokufanako Eva la hamba ngaphansi kwako.
You separate yourself from the eternal when you had a chance to be united with him.
Utehlukanisile neliphakathi ngesikhathi unelithuba lekuhlangana naye. Manje khumbulani lokho kungeke kubutwe ngoba kwakulivi linye lelo evini laNkulunkulu futhi manje kube uNkulunkulu nje bekane nemavi lambalwa nje lapho bantu bafanele balalele futhi kulawo mavi lambalwa nelinye lalawo lethulwa kabi labangela kufa bukani emavi lesinawo namuhla niyabona na. Sifanele semukele onke awo sibambelele kuwo futhi singene kuwo njengetethembiso letivela kuNkulunkulu. Futhi umfatwe liqiniswa kuNkulunkulu uyokwenta lokho. Lo wethembise umshado sibili lo wethembisile. Manje ngiyethemba letinto leti letincane tishona phansi ekujuleni manje kude sitibambe.
What was the first thing that caused Eve to disbelieve God's word.
Kwakuyini into yokuqala leyabangela Eva ukuthi angalikholwa livi laNkulunkulu na? Kwakungenxa yokuthi Sathane wamethembisa lokunye kuhlakanipha lokunenge. Utawuhlakanipha. Manje niyabona, sivele sibantu sihlala njalo sifinyelela entwendletside. Na Eva bekafinyelela kulokunenge kuhlakanipha.
Now let's stop just one minute.
Manje ake sime umzuzu munye nje. Akusiso yini simo selive namhla na? Bafuna ukuhlakanipha lokunenge. Belizinga lelingcono. Lifunde kakhulu, lifuna into lehlukile, inhlakanipho lenkulu. Ngoloko Eva lebeka kufuna. Kodwa ake ngisho lokhu futhi. Kuthi akukho ukuhlakanipha lokungendlula kwaNkulunkulu. Noko kusesimeni lesithobeka kakhulu kuthi bantu bayakugeja.
As I've said many times,
Satani njengoba ngishito sikhathi lesinenge uyacobedela kodwa livangeli liyakhathi imuli. Oh, kune mehluko mbambe emkhathini wokucobedela nekukhathi imuli.
Hollywood shines,
I-Hollywood iyacwebetela kodwa libandla likhathimula ngemandla nelutsandvo lwaNkulunkulu. I-Hollywood iyacwebetela. Umehluko mbamba emkhatsini wekukhathimula nekucwebetela. Asifuni kucwebetela, sifuna kukhathimula.
Today, it's too bad to think this, but the churches...
Namuhla kubi kakhulu kucabanga lokhu kodwa amabandla atama kuncika kukwawo kuconza impela nje njengoba kwenda Eva wacabanga ngoba kwethulwa kuye kwakubukeka kungiko sibili oh ningehluleki ukuthola lokhu kwakubukeka kungiko sibili into lebe ingengedwa kuloko lokwashiwo uNkulunkulu kwakubukeka kwangathi bekanenzo uNkulunkulu lebekangakamtsheli yona ukuthi bekangahamba umgamu longakanani uNkulunkulu bekangamniki umugca wemncele njengoba abeka lwandle futhi ngeke kufezeke ngoba inyedi iyawucaphela wacabanga beyacabanga ukuthi sathane bekanendvo letsite ebholeni njengoba sisho ukuthi achubeke abe sekuhlanganeni naNkulunkulu Kepha noko akhaliphe kakhulu bekatoba nemfundo lengcono. Kodwa uNkulunkulu beka amabele kona kanye nje lebeka kudzinga. Futhi wabele libandla into lefanako. Loko akusiwo umonakalo wesemina. Noma kungena noma umonakalo lophume esikolweni seliBhayibheli. Kodwa kungiloko impela lokubhaliwe na isho kanje inkosi. Ngeke ukuntshintshe kodwa amabandla ancika kukwawo kuconza bacabanga ukuthi mhlawumbe kukhona lokulungiselelwe bona futhi kuyakhohlisa ngifanele nje ngilinze lapha umzuzu wonke umhlaba usekelwe kuloko wonke umnotho walesive lesi usekelwe etikwemcondvo wemanga Ngilitshela lihlale lincane ngami lugcobo. Akusilo lihlaya kodwa niyathi sonke siyabathanda abafati bethu noma sifanele. Futhi bengibuka luhlelo lapha esikhatsini lesitsite lesendlulile ngephandle eshonalanga. Sekusikhathi lesitse kwenteka. Cishe iminyaka lemithathu. Futhi ekamelweni lami ngalokunye kusa ngasukuma. Futhi bekunamabona kuthi ahlethe ekamelweni. Ngase ngiyacabanga. Kubukeka njengesimo selitulu lesibi. Ngase ngiyacabanga. Yebo-ke ngensimbi yesiphohlongo bebafanele babe netinzaba. Futhi ngathola luhla lwetinhlelo loluncane. Lwathi tinzaba ngesikhathi lesithide. Ngavula tinzaba. Futhi ngesikhathi ngiva tinzaba. Ngase-ke ngicaphela ukuthi ekhathi nekusakadwa kwetinzaba bathatha likhefu ukuthi bakhangise luhlobo loludzite lwetimpahla. Luhlobo loludzite lwetinsipho. Wase uthi awudingeki ukuthi ugeze t-shirt yakho nhlobo thathi. Yimbo kuphela lwayendaka ukuthi uticwilise phansi emantini. Bese ukuyekela kuhlale lapho imizuzu lembalwa. Kuphakamisele etulu ngco. Bese ukubeka ebhodini lekomisa konke sekuphelile. Ngacabanga njengoba lichawe uma ngifika ekhaya. Ngalibhala phansi leli gama layo lento letsite. Ngathi ngidotshela umkami buka ukuthi yini le ngingayenda. Ngako ngahamba ngase ngithola ibhodlela lalento letsite. Ngase ngikuphutshitela konke emantini. Ngamtshela ukuthi achubeke athanyela indlu. Ngitamentela lokhu mina. Ngako ngithola liplete lebantwana futhi ngasusa timvuthu. Nakanjalo njalo nelicandza linamathele kulo. Futhi ngaliphonsa phansi emantini futhi ngaliyekela lahlala imizuzwana lembalwa. Futhi ngawakhipha ngabese ngiwabeka etulu lapho. Kwakukhona nje licandza lelikhulu kuwo njengoba lalikhona ngesikhathi ngiwafaka ekhathi lapho. Niyabona, ngalahlekelwa. Umkami ngabe walahlekelwa kungethemba ngaleso sikhathi. Ngiyabona kungani sive kungani leti lesive lesi bantu badukiswe Loko bekungakafanele kuvunyelwa kusho kanjalo Loko bekufanele ngabe kumelene nemthetho mayelana netikhangiso teligwayite simanje manje lihlazo lelinjepho kude kukhwehlela enqoleni legcwele lonke luhlobo lwawo Loko bekungakafanele kuvunyelwe kwentani na kuyakhohlisa kunekufa kuwo wonke wabo kunekufa ekunathweni kwenkantini kudlwengula kubulala kuhlanya ebhodleleni Kodwa noko sivunyelwe ukufaka etinhlelweni tethu futhi sikukhangise njengalolo hlobo omkhulu lalunatha kujabula lokuningi empilweni tinhlobo letithithe tetinatho tabhiya netshwala. Kuyini na? Kuyakhohlisa kubeka lokuthithe phambi kwesive kuthi bulala ngaso futhi sivunyelwe kukwenta.
Let me turn that right back over.
Futhi ake ngikubuyisele emuva ngqo lokho. Nemabandla ngembhedesho lo wentiwe ngumuntu.
Man-made creeds is presenting a great front.
Divumo kholo lo tentiwe ngumuntu. Sethula lenkulu inkohliso kubantu. Futhi bayasifuna lekukufa. Akukho bandla leliyohlanda umphefumulo wakho. Akukho zivumo kholo lesingahlanda umphefumulo wakho. Ingathi yaJesu Kristu kuphela lengahlanda umphefumulo wakho. Likhambi laNkulunkulu lisekelwe. Ngako kungemanga nje, kodwa abantu bancika etuke kuconza kwalabahlakaniphile futhi bayafa ngako.
Of creeds and denominations.
Futhi bantu namuhla bancikeke ukuconza kwetivumo kholo nemahlelo netigitsi letifana netingulube letibulawa tingene indlela yato emgodzini longenamkhawulo wesihogo.
What a shame it is.
Kulihlazo lelinjepho asikavumeleki kuncika kwethu ukuconza singeke satana. Wena uthi awukafaneli yini umkhandlo wemuntu kuthi ukhone kusho lokunengi ngawo kunemuntu munye na? Hayi nangabe lowo muntu munye asho livi laNkulunkulu. Kwakukhona abaprofethi labangemakhulu lamane ngalesinye sikhathi beta embikwe makhosi lamabili kuthi bancika kukwabo kuconza. Kodwa kwakukhona munye lowahlala nelivi laNkulunkulu kuthi lafakaza kuthi bekacinisile Mikhaya. Kushiyana ekutheni ngabe livi laNkulunkulu yini noma yini lephambene nelivi iliphutha ita ekufeni. Akukho ukuhlakanipha lokungendlula kuhlakanipha kwaNkulunkulu. Ungilokhaliphe kunabo bonke labakhaliphile. Ungumthombo. Nguye kuphela umthombo wokuhlakanipha. Lonke livi lemuntu libuhula nemanga kuphela laNkulunkulu uma liphambene nelaNkulunkulu. Manje uma umuntu asho livi laNkulunkulu konake akusilo livi lemuntu hlobo livi laNkulunkulu. Niyabona akusiko ukuconza kwemuntu. Sathane uyokwentela lonke luhlobo lwetethembiso kodwa akanalutho langakunika lona ngoba akanalutho. Akanayo insindiso. Uyini Sathane noma yini lephambene nelivi?
He doesn't have salvation. He doesn't have light. His kingdom.
Akanayo insindiso, akanako ukukhanya. Umbuso wakhe ubumnyama. Kuphela kwawo kukufa.
Darkness and death is Satan's kingdom.
Bumnyama nekufa ngumbuso waSathane. Nakuthi Branham kuphindze futhi. Uyini umbuso waSathane? Noma yini lephambene nelivi laNkulunkulu? Manje lokho kuyasika kodwa sekusikhathi sekusika. Niyabona na ligala sihlahla uma litothela lifanele lithenwe sesikhathi. Noma yini lephambene nemiyalo yaNkulunkulu livi laNkulunkulu akusuye uNkulunkulu. Nguyini yini sono na? Kulunga kuphendvuketelwe. Yini kufa na? Kuphila kuphendvuketelwe.
What is the kingdom of Satan? Anything.
Uyini umbuso waSathane na? Noma yini lebeka indlo letsithe kuthatha indzawo yelivi? Noma yini noma ngikuphi kufundzisa? Livi linye nje. Ungahle ukholwe konke nalokuncane, Eva wakholwa konke nalokuncane kwalo kulelo livi linye. Lelo livi linye lingiloko kuphela lebekadzinga kungakukholwa. Lelo livi linye lingiloko kuphela lokudzinga ungakukholwa. Manje ake sikubuke indlela kuphela yokuhlala enhlanganyelweni yobuNkulunkulu. Kwakukugcina lelo livi. uNkulunkulu wathi uyokwenta lokhu, ungakwenti lokhu. Uyokwenta lokhu, futhi ungakwenta lokhu, futhi wente lokhu. Kodwa ungakwenti lokhu. Manje luqedulunye nje loluncane lwemiyalo langa ulalelanga wase uqala yonke lento ngoba wenda lokho wenda wonke umntana lolambile lo wake wabakhona emhlabeni bonke buhlungu bekufa lonke lusizi bonke buhlungu benhlithiyo wakwenda ngaso leso sikhathi into lembi kangaka pho kungakholwa livi laNkulunkulu wonke umuntu lobubula etinhlungwini tako konke kufa lokwake kwabakhona noma lokuyoke kube khona wakwenda ngaso leso sikhathi wonke umntana lomncane longakashadi wakwenda ngaso leso sikhathi wonke umntana lothelwe ngaphansi ngaphandle kwemshado sonke sono lesake sentiwa sasibangela khona lapho ngekugcina lonke livi phansi ngqo kodwa indzawo yinye lencane lapha wazindla wavele nje akazange akushaye indiva bekakwathi kodwa nje bekayengekile kuthi ende lokudzite lokungcono ngoba wathenjiswa abantu belizinga lelingcono uhlanganipha lokungcono athi kakhulu ngalo uma atokwenda lokhu bafundisi bethu bafunze kangcono sinelizinga lelingcono akukho luhlobo lolungcono lwebantu emhlabeni kunalolo labagcina livi laNkulunkulu loko ngilokwendlula konke ngilolo hlobo kuphela uNkulunkulu lalibukako kwesikhashana nje futhi mhlawumbe uNkulunkulu uyosivumela singene kuko umbuso wakhe awethembisi lutho kuphela kufa ngiloko kuphela lanako ungumqalisi wokufa angethembisa emanga ngoba ungubabe wemanga angeke akunike kuphila angeke akunike izulu akana zulu kukunika lona
one word to disbelieve God to a promise
ngokuba ngene nje livi linye kungakholwa uNkulunkulu ngesethembiso sadeveli noma umshini wakhe livi linye likuthumela ekuhlushweni
that's where it started
Ngule ndlela lokwacala ngayo futhi uma uNkulunkulu ngesihawu sakhe njengoba anjalo bekathothumela lentumbi yesihogo ethi kwemhlaba futhi abangele bantwana labancane labalambile donke tinhlobo tekuhlupheka nebantu lababulawa indlala nekufa emhlabeni ngoba livi linye ekucaleni bekangeke akuthalalisele futhi ece kuthi kube khona yonke lentumbi yekuhlupheka na Bayangeke yini akwende na? Kona ke uma angaxolelanga ngisho nalinye livi lapho. Athi kuthi lona kutoba imiphumela. Angeke kangakanani ke axolele livi linye lapho uma umuntu ngamunye atoba sihlupheki yedwa longakholwa. Ucabange nje kuyinto lenkulu kakhulu. Manje ngesikhathi Adam na Eva balalela emanga devele umfanekiso longcwele kaNkuluNkulu wabashiya inhlanganyelo yabo yayephulwa naNkuluNkulu inhlanganyelo yabo yabunye naNkuluNkulu yephulwa wona kanye nje lo mzuzu labalalela ngawo emanga adevele lokho kwephula inhlanganyelo yabo futhi ngawo kanye nje lo mzuzu lenilalela ngawo emanga adevele kutobha idlita inhlanganyelo yenu ngilowo kanye umzuzu leniphuma ngawo ebukhoneni baNkulunkulu njengoba enda kungesikhathi wehluleka kuthatha livi laNkulunkulu njengoba linjalo nje manje bukani ngifuna kunimbutha lokuthide sonke siyathi ukuthi ukhona uNkulunkulu futhi uma uNkulunkulu aqinise kakhulu ngelivi lakhe futhi atimisele kakhulu ukuthi yokwehlulela abantu ngelivi lakhe konake utofanele alondvolote livi ndzawana thite kwehlulela abantu ngalo leli bhayibheli ngilo ningakukhohlwa lokho Libhayibheli kuthi uNkulunkulu uyokwehlulela abantu ngalo ngoba kwasho esambulweni samashumi lamabili nakubili loyo lowesusa livi linye kulo noma engethe livi linye kulo niyabona hayi nje kuthi yebo-ke ngiya esontweni ngiyakholwa ngiyamkholwa uNkulunkulu ngani wonke devele esihogweni uyamkholwa wonke wonke wabo uyakholwa wonke umuntu kodwa kubida nje livi linye lelephula lenhlanganyelo khona lapho luketane alukacini kwendlula lihuka lalo lelibuthakathaka kakhulu futhi lapho buthakathaka bakho bukhona ekungalikholwini livi laNkulunkulu kulapho la ufuna khona kufaka lihuka lelisha licinye kanye nako konke kwalo uma ukholwa ukuthi Jesu Kristu uyasinzisa khona-ke ufanele ufake lihuka ekhathi lapho lesikholwa ukuthi uyaphilisa uma ukholwa ukuthi bekanguye ufanele ukholwe ukuthi unguye Hallelujah. Uma ukholwa ukuthi bekanguye futhi utibuta ukuthi ngabe unguye yini lelo huka litobhidlika khona ke ulahlekile. Ngiyabona ukuthi ngiconje ukuthi yini na. Kuqinile kulukhuni kodwa kuliciniso. Ufanele umkholwe lonke livi yonke indlo layishito. Manje wena uthi yebo ke manje mina ke uBranham kuthiwani ngalamahlelo lawo. Yebo ke manje lalelana. Uma analeli livi leli kulungile. Kodwa uma aliphika lelo livi khona ke akalungi ngudeveli futhi niyabona na kuthiwani ke ngale libandla lelithithe thithe angathi ukuthi kuthiwani ngalelo bandla into kuphela lengiyathiko nguleli livi leli manje utolikhola kanjani libandla kube kunemkhandlu la imfika nendvo emahlelo lehlukene futhi ngalinye lithi lihlelo lethu lineliqiniso impela manje beungaya kuphi na ufanele ube nokukholwa entendle thithe Yebo ke wena uthi nginekukholwa ku Methodist ku Baptist ku Presbyterian eluthela ku Pentecostal ku Catholic noma ngabe kuyini unekukholwa kuleyo nhlangano futhi uma iphambene nelivi wenda into lefanako nalele entiwa ngu Eva impela wenda yona kanye nje lento lefanako nalena layenda kuthatha livi laNkuluNkulunkulu futhi alenda yebo ke kunelizinga lelingcono lebantu leliya lapho sakhiwo lesikhudlwana bangemadoda lakhaliphe kakhulu lokho akaphathelani ngalutho nako sathane ukhaliphe kakhulu kwendlula Eva akazange kwakungekho ngisho esithombeni kodwa bekangafanele akhaliphe bekafanele alalele nje asikafanele sikhaliphe Jesu wathi bantwana balelive noma umbuso walelive ukhaliphe kakhulu bantwana bebumnyama kunebantwana bekukhanya sifaniswa netimvu timvu atikhoni ngisho kuthi hola Tifanele tibe nemelusi. Nkulunkulu akasifuni sikhaliphe. Ufuna sincike ekuconzeni kwakhe. Amen. Lapho nje aholela khona. Amen. Niyasibona lesithombe na. Ningancike kukwena ukuconza. Tiaga 5:3. Ungancike kukwakho ukuconza. Ncika kukwakhe ukuconza. Akunandzaba ukuthi kubonakala kuphambana kangakanani. Nekuthi tibane tikhanya kakhulu. Ibukeka titi nkulu kangakanani ngaphandle lapha. Ningakunaki lokho. Ncika nje ekuconzeni kwakhe loko lakusho kuliciniso manje bunye enhlanganyelweni bephuka emkhathini waNkuluNkulu nebantwana bakhe ngalomzuzu nje langakholwanga ngawo inzima yinye lencane livi linye lelincane laNkuluNkulu wonke umuntu lokutholako lokho akathi amen hayi libhayibheli lithi angilikholwa libhayibheli mhlobo ngikholwa ihalf yalo bekafanele akholwe ngikokonke kwalo konke nalokuncane akusiko lokho kuphela kodwa lobunye emkhathini wendvodza nemfati bephulwa angikholwa ukuthi kukhona umshado longaba ngiloko lokufanele kube ngiko ngaphandle kwekuhlangana emkhathini wendvodza nemfati naNkuluNkulu Kunjalo bayokhulisa abantwana emhlabeni futhi babende emavezandlebe babanike bosikilidi inkantini badlale amakhadi ebusweni babo banatse tshwala embi kwabo akunandzaba ukuthi bethembeke kangakanani etifungweni tabo temshado lokho kude kulalana leyo inyama kodwa kunemoya ekhathe lapho lo moya wababe losoni namake akunandzaba ukuthi bethembeke kangakanani kubantwana babo bathe obasephutheni yebo ke wena uthi ngiyabathi besilisa nebesifazane lebangazange bafundise abantwana babo lokho uthi bebangesiwo emaKristu yona kanye nje lento yekungabaholeli kuKristu kwakuyinto lembi kunato tonke lebe bangake bayende ngaphandle kwalelenye ngekungabaholeli kuKristu niyabona ngako ungeke ube nekuhlangana lokungiko ngaphandle kwako lenhlanganyelo yephukile bonake wathi nje masinyane uma inhlanganyelo yephula emkhathini waAdam naEva masinyane nje uma inhlanganyelo yabo sephukile emkhathini waNkulunkulu nabo bonake inhlanganyelo yabo emkhathini walo nalo yephuka nayo lalelani noma nini uma libandla lephula inhlanganyelo yalo ukuthi phonsa enhlanganweni inhlanganyelo yemakholwa yephukile sifanele sikholwe ngenhliziyo yinye umcondo munye nekuvana kunye nguleyo ndlela lebe bangiyo ngaphambi kokuthi inhlanganyelo ike yendiwe ngelusuku lwePentecost inhliziyo yinye umcondo munye nekuvana kunye futhi uma uphonsa libandla enhlanganweni utothola tonke tinhlobo tekuphideka kuko ngoba labanye balabo bantwana ekhathi lapho utokholelwa kuNkulunkulu Batobambelela entweni lengiyo nalabanye bayohamba ngalenye indlela ngako Ute inhlanganyelo, yebo. Ini, kucabanga kwakhe kwaguquka. Oh, yebo, kucabanga kwakhe kwaguquka. Inhlanganyelo yakhe nendvodza yakhe yayingakalungi. Baqala kukhombana, niyabona na. Ucabanga kwakhe empeleni kwaguculwa. Ngani na? Beka nekuphila kwadeveli kuye.
As soon as she disbelieved God's word.
Impela, wathi nje angacala kungakholwa livi laNkulunkulu. Wemukela kuphila kwadeveli ngoba wemukela kufundisa kwakhe. Ngakwenda lokhu kugcine kabi lapha. Kodwa kusethephini, nginesiqiniseko ukuthi niyaconza libandla.
She disbelieved God's word and it disassociated.
Akalikholwanga livi laNkulunkulu futhi lamehlukanisa naNkulunkulu. Ngoba ngekhathi kuye ngaso leso sikhathi kwase kukuphila kwadeveli. Bekawakholiwe emanga akhe wathi letithelo sikahle futhi bekasidlile kanye naye kunjalo. Angeke ngikubambe lokho ngitokuvumela kufike noma kanjani. Ngeke nje ngikhona ngalele niye ilanga eCalifornia ngiconze ukuthi eArizona ngangifundzisa ebandleni angikaze ngisho lutho ngaphansi kokuphefumulelwa lengake ngadzingeka ngikuhoqise labane ngakakhulu bebafundisi bangilandzela mayelana nentalo yaSathane intalo yenyoka lo wesifazane bekadlala habhula loko yebo ke Khayini wacabanga into lefanako wangenisa dithelo tensimi niyabona kwakungesilo lihabhula waconza kanjani ukuthi bekangcunu na sendlulile kuloko empeleni kwakuludzaba lokulalana impela kwakunjalo wacondza ukuthi bekangcunu futhi beka nemthana ngenyoka lokwakungesiso silwane lesihuma ngesiso yayingulene bucile kunato tonke tilwane beka indlo lesondzele kumuntu umuntu angathola tingobiyane nemashimpanzi emashimpanzi nakanjalo njalo kodwa abakhona ukuthola leso sihlanganiso lesixhumanisa umuntu nesilwane ndzawonye nangoke uNkulunkulu wamcalekisa kuze kube ngimanje angeke aphindze abuye futhi loko kukuye ngenxa yalesento lesibi lasenda Beka imbewu lekuphela leyayingahlanganiswa. Manje ngalele linye lilanga ngimile ngishumayela. Kwakunesicuku sebantfu labangemakatholika eThethamelini Ntami. Ngase ngithi mine bantfu labangemakatholika lenibita Jesu noma libite Maria njalo. Unina waNkulunkulu. Angaba namake kanjani uNkulunkulu? Abe kepha aphakadze na. Angeke abe namake. Jesu beka ngesiye ngisho noma yini kuMaria. Kodwa nje beka ngumfukameli lowamchobokusela. Yebo ke bebahlala njalo bakholwa. Futhi benginemcondo wako mina lucobo eminyakeni lendlulile. Kuthi kukhulelwa lokungenasici kwakukuthi uNkulunkulu wamsibekela futhi wafaka sakhe ingadi ekhathi lapho. Kodwa licandza livela kwesifazane. Uma licandza livela kwesifazane kutofanele kufike umuzwa wekuletha licandza ngelishubhu esibelethweni. Niyabona ukuthi wendani ngankulunkulu na? Umenta inyakanyaka yekulalana. Nkulunkulu lo wadala sakhe ngadi, waphindze wadala nalelicandza futhi. Dokotela, kufanele kube khona kokubili, impova yesilisa neyesifazane. Kunjalo. Yebo ke khona ke uma lona wesifazane aveta licandza khona ke bengangasho kanjani David ukuthi angiyushiya longcwele wami ukuthi abone kubola kanjalo futhi angiyushiya umphefumulo wakhe esihogweni khona ke uma licandza lalo wesifazane lale kuKristu khona ke lo muntu unenzima laidlalako letsite nengcenye yakhe ekuvukeni kulabafile kube kanzi kuphelele ngalokugcwele naNkulunkulu wayivuselana uNkulunkulu ingcenye yekulalana yemuntu na ekuvukeni kulabafile kungani angawushiyanga umthimba wakhe ubone kubola na ngoba bekangcwele futhi bekangaba ngcwele kanjani kube bekanekukhulelwa ngaMaria Nempova yayifanele ivele kuMaria, licandza lehla ngelishubhu lingene esibelethweni na. Kwakufanele kube nemuzwa lotsite wekuletha licandza phansi. Khonake lowesifazane bekathoba. Yebo ke wena uthi lelicandza lingahle kube belibekwe lapho. Bekungenteka. Kodwa lokho uma kunjalo khonake buka ukuthi kwentekani lapho. Kona ke beka ngesuye uNkulunkulu ngalokuphelele. Beka ngesuye uNkulunkulu naloku nje beka ngumuntu. Kodwa ke uma loko kunjalo lo wesifazane beka nalokutsite kuko. Futhi intalo sibili levela kuMaria, levela kumake wakhe, namake wakhe, namake wakhe. Kwakuyinto letsite umuntu lahlanganiswe kuyo ngesifiso semuntu. Kwakungeke kwenteke. Cha mnumzane. Ngathi yena wesifazane kuphela beka njengawe nje nawuthatha lukhozi bese uliyekela lutalele licandza bese ulubeka ngaphansi kwesikhukhukati lesikhukhukati siyochobosela lelicandza kuphela ngumfukameli kodwa akukho ngisho nalinye licashata ngaso lolukhozi leyo inkukhu cha mnumzane lesikhukhukati besiyi beungabophela phansi umdlwane lomncane ethi kwelicandza lenyoni futhi litawuchobosela inyoni Lo mdlwane utokwenda kufuthumala kwalomtimba lokuchobosele licandza. Futhi nguleyo ndlela lefanako lekungayo ngaJesu. Maria beka ngumfukameli nje. Nkulunkulu wamsebenzisa njengoba enda noma ngumuphi lomunye wesifazane. Beka intombi mfo. Beka ngenabantwana. Ufika esibelethweni sentombi mfo. Kodwa uNkulunkulu umdali wenda kokubili licandza nesakhe njilo. Wakudala. Ngakho ke kwakukukhulelwa lokungenasici. Ngesikhathi ngiphuma kusobala niyati bazalwane bangilindzile. Bathi mina ke uBranham kukhona lengifuna ukubuta kona. Wendele iphutha. Manje sesikubambile. Ngathi kulungile ngiloko lengikufunako kubanjwa. Wase uthi wendela iphutha ngekusho lokho ngesikhathi ushumayela intalo yenyoka. Manje uthi licandza lalile uNkulunkulu walidala lelicandza. Kwendekani siyathola lapha kuthi kuGenesis sahluko sesithathu uNkulunkulu wathi kuMaria ngitawubeka butha emkhathini wentalo yakho nentalo yenyoka. Ngacabanga ohe angizange ngishumayele noma yini empilweni yami ngaphansi kwelugcobo lengidzingeke ngihocise ngoba angikethembele kukwami kuchonza futhi uma kuchonza kwami kuphambene nelivi laNkulunkulu khona ke kuchonza kwami kuliphutha kufanele kube livi laNkulunkulu uma kungenjalo kuyekele akusikahle kodwa manje kudzilide kuyinto lefanele endiwe enhlitweni yami ngathi babelo sezulwini ngisike Angathi kuthi ngendeni lapha. Le ndoda inembhalo lekhomba umuno wayo kuwo. Ngitobeka butha emkhathini wentalo yakho nentalo yenyoka. Manje naku la, moya lo ingcwele watheleka lapho. Ngikholwa kuthi yena lo lofanako lo wakhona kusibekela Maria, lo wakhona kudala, angafaka futhi livi emlonyeni wakho. Ngiyathembele kuye nsuku tonke. Uthi kuhlala njalo kulivi lakhe. Angeke asho into lephambene nelivi lakhe. Kona ke uma uthi uqotshiwe futhi ushumayele ngalokumelene nemaqiniso kaNkulunkulu khona ke akusilo lugcobo lwamoya longcwele ngoba uma moya longcwele akusibekela uletha indlo lefanako ngoba ulivi lalelani kwendekani ke ngathi kulungile ngifuna ukubuta lokuthide wesifazane akanalo licandza akanambewu wathi manje akashongo licandza wathi intalo yakho Uthi bekangenambewu kubita kuhlangana kwenda intalo ngabe kunjalo dokotela kufanele kube njalo uma unalokunenga kakhulu kwemtimba wembewu ngephandle lapha lokungenakuphila kuko futhi wakuhlanyela ngephandle lapha bekungeke kumile kuhlale lapho futhi kubole futhi bekungeke uhlanyele kuphila ngaphandle kwekuba nemtimba wembewu ngakho niyabona yonke lendlo kuhlangana ngitama kunitshela manje ngaKristu nelibandla Kukuhlangana. Niyabona uma lo wesifazane ayimbewu yakhe lucobo khona ke akayidzingi lendvuna. Angaba naye umntwana wakhe ngekwakhe. Kodwa angeke sekakhone, angeke abe neluswane aze abe newesilisa. Ngoba kubita lalababili ndzawonye kwenda imbewu. Ngabe lokho kunjalo na? Hlanyela imbewu lengenakuphila kuyo, ubone ukuthi kuto kwendekani. Njengoba banale sisho ukuthi lo wesifazane atala letinjalete lapha. Niyabona? Bengeke iphile. Bengeke ngoba niyabona imbova ingeke ihlangane.
Now, notice this. Now the woman
manje caphelani lokhu manje. Lo wesifazane bekangesiyo intalo. Ngakho ke wathi ngitobeka butha emkhathini wentalo yakho nentalo yenyoka.
Telling her that he was going himself.
Amtshela kuthi bekahamba cobo lwakhe. Kuthi amnike indalo hayi ngekulalana ngekwelicansi. Bekatodala kuye imbewu. Yebo ke wena uthi leyo bekungaba intalo yakhe. Yebo yayitoba yaMaria ke. Emva kokuba sekamnike yona. Leli liso lami unginika leli. Liso lami kodwa ungipha lona. Lesi sandla sami wangipha sona. Leli liphimbo lami kodwa ungipha lona. Niyabona na. Futhi lentalo leyayinguMaria. Yayingakaphathelani naMaria. Kwakuyinto letsite uNkulunkulu. Lathe ndela yona.
So the seed that was in her then
ngakho lembewu lebeyikuye ngaleso sikhathi kwakukuhlangana kwesento lesingekho emthethweni lokwakukufa besavele akhulelwe intalo yenyoka ngoba bekasahleli ne futhi waguquka wase uthi yena lucobo inyoka ingikhohlisile kunjalo futhi masinyane ekhayini wefika. Oh, siyathi ukuthi wathi uthole umntana kuNkulunkulu. Impela wonke umntana lotelwe, lotelwe ngephandle komshado nanoma yini lenye, utofanele ethe ngesento sankuNkulunkulu. Nguye kuphela longenta kuphila. Impela kunjalo. Niyabona besavele atoba ngumake. Uthi lokho akutange kuphela lokukwentile kwakukucacisa lento yentalo yenyoka. Lembe ulekini manje ingekukhulelwa sento sakho lesingekho emthethweni siphambene nelivi lami ngalento lena lapha. Uthi manje sewunentalo yenyoka kodwa ngizokunika imbewu ngekukhulelwa lokungenasici nentalo yakhe iyohubula inhloko yenyoka nenhloko yayo iyohubula sithenze. Amen. Vumela nje uNkulunkulu abe nalo. Uma kulivi lakhe utolifeza. Ngaleso sizathu fanele ube sekuhlanganeni naNkulunkulu. Ngaleso sizathu Petro asho ngelusuku lwePentecost emva kokuba Jesu sekathide nibabhaphatise egameni leyise indvodzana namoya longcwele. Petro waguquka wase uthi nibabhaphatise egameni laJesu Kristu ngoba ligama leyise indvodzana namoya longcwele yiNkosi Jesu Kristu. Niyakubona lokho na kubitha kuhlangana. Paula bengakaze ambone Petro kodwa lomoya longcwele lofanako kuloko kuhlangana lokufanako luthumo wambangela ukuthi asho indlo lefanako nami emukela umoya longcwele kusukela nakholwa na wathi asathi ukuthi ngabe kukhona wathi nabhaphathiswa kanjani na wathi kuJohane wathi nifanele niphinze nibhaphathiswe futhi egameni laJesu Kristu uthi bemukela umoya longcwele kwakuyini na kuhlangana kusho indlo lefanako uNkulunkulu layishoko. Futhi leso sivumo kuvuma kuchaza ukuthi shano indlo lefanako. Futhi ungumpristi lomkhulu wesivumo sethu kwenda ethi kwaloko lakushito. Sithi kuliciniso futhi uyalenda. Oh he, nako lapho khona. Nako ke lokukhulelwa. Manje bukusisani ukuthi umshado wakhe emkhathini wakhe nendvodza yakhe wephuka. Niyabona masinyane wathi nje uNkulunkulu angathi Adam ukwende kanjani lokho? Esikhundleni sekukuthathela umfati wakhe wakwendlulisela kumkakhe ngilo wesifazane longiphe yena umshado wephuka. Niyabona na
instead of loving her husband
wendani na esikhundleni sekuthanda umyeni wakhe futhi akhuluma liciniso lo wesifazane wacamba emanga bekafanele athi umsulu lo wesilisa ngimi le ngimnikile. Amen. Libhayibheli lathi waniketa indvodza yakhe bekafanele ngabe wathi le ndvodza imsulwa ngimi le ngimnikile wase uyadla kodwa ngimi lele ngimnike sona. Esikhundleni saloko wendlulisela enyokeni lokungikona lokwakusedude kakhulu kwekugugwema. Leyo yindlo lefanako labatama kuyenta namuhla. Niyabona le ndvodza umfati lo mshado wephuka. Indvodza nemfati inhlanganyelo yephuka emkhathini wabo. Bunye babo bahleshulwa lobunye emkhathini wabo naNkulunkulu bephula. Yonke lendvo yoniwa. Ngani na? Ngoba livi linye lelingakholekanga. Oh mnakethu. Hey, ya bekafanele ngabe wakhuluma liciniso. Bunye naye nendvodza yakhe babungasekho. Nebunye babo naNkulunkulu babungasekho. Futhi lonke libandla lelingalithathi lonke livi laNkulunkulu. Indlo lefanako iyendeka. Ngiyalithanda, anilithandi nini?
Watch your firstborn Cain, a murderer.
Buksisani litubulo lakhe, Kayini, umbulali, emanga, umkhohlisi, umona ngeminakabo. Umnakabo wagcina imiyalo yankulunkulu, nankulunkulu bekende kubuyisana ngekubulala umnikelo, futhi wawunikelela bona. Buksisani kungathi kwalokho manje. Kwasathane wetama kubambisa ngalokutsite uNkulunkulu libhayibheli lathi wahamba futhi wabendela tidziya tetikhumba kuti athole tikhumba into letsite yafa. Adamu wetama kutendela tidziya letitsite ngemacembe emkhiwo bekungeke kusebenze impilo yetihlahla kuphila lokunyakatako kwakufanele kufe ngakwabulala luhlobo loluphansi lokuphila futhi asho ekhathi lapho kuthi ngalenyelilanga kuphila kwami lucobo kuyonikelelwa nini kuphila sibili lokuyodonsa lomshado ubuye futhi manje sitofika kuko emizuzwini embalwa uNkulunkulu athanda niyabona naku kuphila kweliwundlu manje ubeke lokhu edvute nawe bese ufihla ubungcunu bakho awukafanele udle emahabhula ngumbhetho. Niyabona na, vunulani letikhumba kini, wadzingeka abulale indlo letsite. Nendvodzana yasathane ayizange ifika ngale ndlela lebekayifuna, yakwenda, noma ngayiphi indlela lofuna kukusho ngayo. Kodwa kwakuyindvodzana yasathane, ngoba lobo bumsulwa ba-Adamu kuNkulunkulu, kwakungeke kulethe lolo hlobo lwendlo. Qaphelani ke indvodzana yasathane, itama kwenda kubuyisana. Ibuye nendlo lefanako linengi lebantu leliyishoko namuhla sicuku semahabhula netithelo telive kuniketa kubuyisana likhambi lelitside futhi wendani-ke abela lolungile bekathi kuthi kwakungesiyo imvo lenjengekudla emahabhula bekayingadi yenina neyise kuphila kwabo ngako waletha liwundlu njengoba nje uNkulunkulu enta. Haleluya, waligcina livi laNkulunkulu naKhayini bekanemona ngaye. Into lefanako namuhla ingena kulowo mnikelo wengadi. Lelo livi laNkulunkulu kona kanye nje leli kushoko dala nalo ngco. Incumbi yabo yayiwukholwa lowo mnikelo wengadi impela. Kodwa shano lenye into evini bathi oh cha angikukholwa lokho. Loko kwalolunye lusuku deve lomdzala lofanako lisu lelidzala lelifanako linzani size sicetse ngako caphelani wehla ngco ngendlela lefanako kodwa Khayini ngetindlela takhe tebuwula hhayi bulima kangako kodwa ngetindlela takhe letisile wadukisa futhi waletha sithelo. Adamu wagcina abela wagcina livi laNkulunkulu waletha liwundlu. Nkulunkulu wathi kunjalo Adamu uligcinile noma Abela uligcinile livi lami. Khayini uyathi ukuthi kwakungesuye ngawathathaphi emacembe emkhiwa njengababe wakho etama kukwenta na unesikhehle semakhiwa noma emagelebisi noma emahabhula noma-ke ngabe yini lonayo lapha futhi manje babe wakho wasusa emacembe esihlahleni kutama kwenta kubuyisana futhi lapha utama kwethula sithelo esihlahleni. Kwakungesiko lokho kwakuyingadi levela ekuphileni. Oh Nkulunkulu wakwehlisa wathi naku futhi Abela wanikela ngalongiwo wase-ke umnakabo uba nemona ngaye bukani ukuthi wendani wabulala umnakabo. Nkulunkulu wavusa nomunye njengekufa kungcwatshwa nekuvuka kwaKristu. Bukusisani Nkulunkulu-ke wakhe wabatshelani bo-Adamu na-Eva qhubekani nanze futhi nigcwalise umhlaba. Wahlakata sivele sibantu emhlabeni wonke jikelele kude asebentane nabo umuntu ngamunye aze ababuyise ndzawonye. Usebentana nebantu bantu ngamunye umuntu ngamunye kodwa bebangakufuni ngaleyo ndlela. Ningasigejhi lesambulo lezo Nkulunkulu akwenteke kwangathi ningasibona ngale ndlela lengisibuka ngayo. Niyabona kwakungesiko lokho. Nkulunkulu akasebenti nemuntu ecendini. Nkulunkulu akasebenti nawe enhlanganweni. Usebentana nawe njengemuntu ngamunye umuntu ngamunye umuntu ngamunye sibhaphathiswe ngamoya longcwele kanye kanye sibhaphathiselwe emthimbeni uma sibhaphathiswa ngamoya longcwele. Umuntu ngamunye ngamunye abhaphathiswe ngamoya longcwele. Nkulunkulu asebenta ngamunye leyo kwakuyinhloso yakhe kubahlakatela emhlabeni wonke kuze asebentane nabo ngamunye. Kodwa esikhundleni saloko kwendekani na Nkulunkulu wadzingeka ehlukanise bantu bakaKhayini nebantu bakaSethi. Wacosha Khayini wahamba wabehlukanisa kude asebentane nelibandla lakhe. Bukusisani Khayini wehlukaniswa.
Now watch, God separated Eve's evil Cain.
manje bukani uNkulunkulu wehlukanisa Khayini lomubi wa Eva kuSeti longcwele wa Adam. Oh ngabe wakwenda na ngesento lesingekho emthethweni lona wasifazane lohlala nalomunye futhi watala umntwana uNkulunkulu wehlukanisa lo mfana netithukulwane takhe kulena lelungile indvodza lengcwele bantwana bakhe.
It's the same thing today. Separated.
Kuyinto lefanako namuhla ehlukanisa wabathola kuthi bebangekho ebunyeni bebangeke babe nebunye. Busuku bungaba yini nebunye nemini na? Likholwa lingaba nebunye nemphiki inkolo na? Ngabe umuntu lokholelwa kulo lonke livi laNkulunkulu angaba yini nebunye nalabo lokholwa ingcenye nje yelivi laNkulunkulu? Nkulunkulu ufuna behlukanisi.
Cain was Eve's son.
Manje Cain beka indvodzana ya Eva. Wathi ngithole indvodzana. Kodwa sethi beka indvodzana ya Adam. NaNkulunkulu wabehlukanisa ngoba bekangeke akhone kuvumela. Ngani? Bayokonakalisa lomunye nalomunye. Bantwana baka Cain lababi. Bayokonakalisa abantwana labakahle basethi. Kunjalo.
Watch. And the same old devil.
Manje bukusisani nalo devil lomtsala lofanako lo wabangela Eva kuthi angakholwa livi linye laNkulunkulu. Kuthi wabatshela kuthi batehlukanise lomunye kulomunye nekuthi baphile ngalokwehlukile. Ngamunye lo devil lofanako efika emkhathini wabo wase uyabahlanganisa futhi. Ngabe nikutholile lokho? Sanini amen uma nikutholile. Wabahlanganisa ndzawonye futhi ngaphansi kwekuhlangana kwemanga sento saNkulunkulu simelene nelicebo laNkulunkulu. Kwendekani na? Wakwenda kanjani na? Emadvodzana kaNkulunkulu kwasho leBhayibheli Genesis abona emadvodzakati ebantu. Emadvodzana kaNkulunkulu bantwana baSeth babona emadvodzakati ebantu bantwana bakaKhayini kuthi bebabukeka kanjani.
And what did they do? They fell for him.
Futhi benda ini ke babathanda futhi bahlanganisa ndzawonye futhi ngenxa yebuhle kuthi bebabahle kuthi ungababuka. Into lefanako namuhla naku lapha nikhona abazalwane nine maPentecostal labutsakathaka nine uNkulunkulu lanehlukanisa futhi wanithumela kuthi nibe inhlanganisela yemahlelo. Ngeke sewuyihlele iPentecost unithumele ngaphandle kuthi nibe bantu bakhe. Kodwa niwabonile emabandla namakhulu lamahle nescience yetenkolo senitholele incumbi yetikolwa letinkulu netinto futhi nentani ke nihlanganise bantu baNkulunkulu phinze nenhlangano lokuthi sona kanye nje lesisekelo sako buKatolika lelibukekako emabandla namakhulu bantu labaswenkile umphathi dolobha walelidolobha nabo bonke lalabanye uyeda labagcoke kahle kwendlula bonke labafundziswe kahle kwendlula bonke bosiyazi betenkolo labaphakeme uyathi ukuthi kutiwa kanjani endzaweni lapho wonke umuntu agcoka khona timphahla takanokusho kakhulu. Nemfundisi eme nje aphelele kakhulu endzaweni kuyini na? Ubuka tintho uNkulunkulu lati lahla futhi nithethe libandla lePentecostal uNkulunkulu kuyekele kushaye emathepu futhi nilihlanganisele enhlanganweni. uNkulunkulu akazange sekalifune lihlanganisiwe. Bekalifuna lehlukanisiwe lingakaze lihlangane nelive. Lo devil lomtsala lofanako lo wabangela Eva kuthi angalikholwa live laNkulunkulu futhi wenda lokubi kwakhe. Wabuya ngconga khona wase uthatha abantwana bakaSethi futhi wabavumela babone laba besifazane lababukekako bakaKhayini base bayahlangana futhi bebangesibo baphika inkolo bebangesiwo emakhomanisi. Cha, bebangemakholwa bathi manje mhlawumbe inkosi ingahle yente lokuthide noma lokhu kanjalo bebacabanga ukuthi bebenta lokwakukahle futhi uNkulunkulu wathi ngeka endene wesula yonke lento yesuka wathi ngeka esule yonke lento. Ngaphansi kokuhlangana lokungemanga wathi ngeka athumele zamcolo futhi abhubhise sonke lesicuku. Kwehlulela kuyavela kuloko kuhlangana kwemanga. Kwehlulela kwagadla e-Edeni ngenxa yokuhlangana lokungemanga. Manje ngabe inyoka yayinentalo na? lihlazo kuwe. Kuhlangana lokungemanga kwaletha kwehlulelwa emhlabeni ku-Eva na-Adam e-Eden. Nekuhlangana kwemanga kwaletha bozamcolo bekwehlulela kwaNkulunkulu emhlabeni. Ngenxa yokuthi amadoda akade akhayini athandzana nemadodana aNkulunkulu. Futhi akuthakasela lokho futhi kwahlanganiswa ndzawonye futhi. Nako lapho khona kuhlangana lokungemanga. Akukho lokungenteka. Nkulunkulu wendani wabhubhisa yonke lento konke ngaphandle kwaNowa lomdzala loligugu nemndeni wakhe. Bahlangana ndzawonye. Futhi emva kwalokho phinze, emva kwekufa kwaNowa, nalowo mndeni wakamoya waNowa, into yokuqala niyathi, bantwana bebantu baqala kubukana lomunye nalomunye futhi. Bendani na? Bathi manje asisibo baphika inkolo, sonke siyakholelwa kuNkulunkulu. Ngakho bathola umfo ngemholi, umbhishobhu lomkhulu lothite, ligama lakhe linguNimrod, futhi bakha umbhoshongo. Bebangesibo baphika inkolo. Bebakholwa ukuthi kwakukhona lizulu, bebakholwa ukuthi kwakukhona sihogo, bebakholelwa etehlulelweni. Kodwa abantwana bankulunkulu nemadodakati ebantu, futhi batendela kuhlangana ngekwemanga, futhi wakha ikathedrali lenkulu, inhlangano lenkulukati, nato tonke leletinye tindzawo tatite taseBhabheli, kwakukuletha tethulo kuyo. Base bathi, ngiyanitshela lesingakwenda. Niyathi ukuthi sikhaliphile. Bakutholaphi lokho kuhlakanipha na? Kudeveli. Kunjalo impela. Bakuthola kudeveli njengoba kwenda Eva. Bakuthola kudeveli. Ngakho bathi, sitotakhela inhlangano. Sitothokothisa uNkulunkulu. Futhi ngitonitshela ukuthi sitokwenda njani. Sitoba netitebhisi tesitezi letincane. Sitokijima sikhuphuke futhi sihlabele futhi sijabule netingelosi bese sibuya phansi lapha futhi siphile ngendlela lesifuna ngayo. Lo devil usaphila, niyabona na? Kwakuphambene nemiyalo yaNkulunkulu. Abayigcinanga imiyalo yakhe. Wendani uNkulunkulu na? Yebo ke bakha umbhoshongo waseBhabheli wemanga futhi. Ngawo uNkulunkulu wabadida futhi wabehlukanisa. uNkulunkulu waphinze wehlukanisa futhi kwathumela Abrahama lokahle lomzala lolungile. Wathi, ngitawuthatha wena nje futhi ngento esive ngawo. uNkulunkulu wabehlukanisa. Uma emkhathini wabo Abrahama, shiya yonke into ngemuva. Futhi uNkulunkulu akazange ambusise baze bashiya yonke into ngemuva. Lothi bekawe kugcina. Kuma Abrahama tehlukanise nalaba ngakholwa. Futhi ngidothatha wena futhi ngento esive ngawe. Ngidokwenda abantu labadogcina imiyalo yami. Ngidobapha lelinye lithuba. Abrahama lomdzala lolungile waya kuyoba ngumfokati even lelingatiwa. Nguloko wonke Abrahama lakwendako. Asihambi even lelingatiwa. Ini, wakholwa sethembiso lebesingeke sesendeke. Uma sikhuluma njengebantu, ngicabanga ukuthi labo dokotela bakaKhayini besimodeni bebayothini ngalolo suku na? Indoda lenzala leneminyaka lelikhulu budzala itoba neluswane ngemfati lonemashumi layimfica na? Into le inhlekisa kangaka pho. Kodwa Abrahama walikholwa livi laNkulunkulu. Futhi noma yini lokuphambene nalo wakubita kwangathi kwakungekho. Yonke le mibhaphathiso emanga, emadlingo zemanga, tindoda emanga le yentekako namuhla. Bathi akukho lapho. Khola livi laNkulunkulu. Futhi uchubeke uhambe. Kusikhubekiso kuphela nje kukuvimbela ukuthi ungafinyelela kulokungiko sibili. Kunjalo. Qhubekani nje bantwana. Livi laNkulunkulu. uNkulunkulu uyaligcina livi lakhe. Angikhathali ukuthi tintho mbumbulu dingakhe ideveli latiphonsa ngephandle lapho. uNkulunkulu sasolo anelivi leliqiniso futhi uyaligcina. Abrahama wabita noma yini lephambene kuthi iliphutha. BaseRoma sahluko sesine. Uma nikubhala phansi. Abrahama wabita noma yini lephambene nelivi laNkulunkulu kungathi yayingekho. Kunjalo. Wakholelwa kuNkulunkulu, wacina, akunandzaba ukuthi umthimba wakhe wawubuthakathaka kangakanani, ukuthi kwakungeke kwenteke kanjani, ukuthi kwakungeke kwenteke. Abrahama wachubeka nekukholwa. Manje bekangatsingi ukuthi aguce phansi e-altari futhi athi, uma kungefiki khona manje, ngitokwenda angathi noma ngitokukholwa noma cha. Abrahama wahlala nako iminyaka lengamashumi lamabili nesihlanu. ngaphambi kokuthi kufike kodwa kwefika lapho uhlala njalo kwenda Abrahama kufika Isaka Isaka kufika Jakobe kuJakobe kwavela bokhokho kubokhokho bayongena eGibhithe eGibhithe bakhula babasive wase-ke ngesikhathi sekavuse esive sakhe kuzuza kwakhe wendani na uNkulunkulu wabehlukanisa futhi kungakholwa nekukholwa kungeke kuhambisane nzawonye phamnumzana wabehlukanisa futhi bakhe lugcobo wendani yena kubo ukuthi baqiniseke ukuthi bebaholwa kahle lalelisisani manje asisenaso lesinye sikhathi lesinengi kangako ngamanje mhlawumbe leminye imizuzu lelishumi nesihlanu wabaholela edrude bukusisani wavusa sive wabafaka ngaphansi kwebafundisi netindlu bebashaywa futhi bakhala futhi bakhala futhi bacubeka kodwa uNkulunkulu bekabuka phansi wasikhumbula sonke sethembiso lasinika Abraham ngalelinye lilanga wacabanga wendani yena kubo wendani yena ngesikhathi abehlukanisa na ubanika umthetho futhi ubanika umprofeti ubanika insika yemlilo wendani yena uNkulunkulu wabeka libandla lakhe ngekuhleleka insika yemlilo umoya kuba hola umprofeti lobeka yobatshela liciniso lelivi lakhe bese balungele luhambo ngaleso sikhathi akumangalisi lokho na baphuma bangena ehlane endathi bonakaliso netimanga avula lwandle lolubovu abita timhlupho tesihoko tehlele kufaro ohe insika yemlilo ihamba embi kwabo amen yabahola ebusuku nasemini haleluya umprofeti acinisile kulelo livi eme lapho abahlele mbisa amen besalungele kuthatha abantwana bakhe ngaleso sikhathi loko kwakuke kucala ukuthi bake babitwe ngelibandla kwakungumfanekiso waloko lato kwenda etinsukwini tekugcina sitofika kuloko futhi emzuzwini nje wababitela ngephandle wabanika umthetho wabanika livi lakhe futhi wabanika umprofeti ubanika sibonakaliso futhi wabathumela ehlane wabehlukanisa nalo lonke livi bendani na babona besifazane lababukekako bakamowabi libandla lelisivuvu lelinabo nkulunkulu nabo nkulunkulukati nayo yonke lenye indvo bendani na babasukela bashada emkhathini wabo kunjalo kunjalo impela ngiyacabanga labo besifazane lababukekako bakamowabi bebabahle sibili nginesiprofeto lesibekwele ekhaya ngalolunye lwaletinsuku leti ngito sifunza futhi niyamangala kuthi kungani ngijabula besifazane ngale ndlela lengikwenda ngayo eminyakeni lengamashumi lamathathu lendlulile ngina isho kanje inkosi eminyakeni lengamashumi lamathathu lendlulile ngesikhathi ngingena enkonzweni wangitshela kuthi lolu hlobo lwabesifazane lutofika ekubeni nesimilo lesibi kakhulu futhi babalelwe etinsukwini tekugcina bayoba yinto lengcoliswe kakhulu impela emhlabeni kunjalo wakuqala ekuqaleni nasathane wamsebenzisa ekugcineni uthi bukani ukuthi kwendekani bukani phansi eminyakeni wathi uyochubeka athi hlubule wase uthi kutoba nelicembu lelincane nje lalabo labakhethiwe labamiselwe ngaphambili labatokubalekela lokho ngesikhathi kufika lo mbono lokho kwangikhathatha ngacabanga besifazane ngaphenya ngale bhayibhelini ku-Isaya ngikholwa ukuthi sahluko sesihlanu futhi kwathi leli gala leliphunyulile emadodakatini asesiyoni ngalolo suku ayoba mahle enkosini wesifazane wangibhalela umbuto ngalele linye lilanga wathi mnakethu Branham noma cha kwakuyindvodza umfundisi angahle kube ume lapha manje ekuseni uvela e-Ohio nje wase uthi sifuna kusho lento lefanako loyendako kodwa sitholele ukuthi ite emathepini akho lokungakalungi ngako Billy wangilethela le ncwadi wathi indlo letsite emathepini akho wathi iphambene kakhulu mnakethu Branham evini laNkulunkulu futhi sifuna kusho indlo lefanako wathi ngumbuto omunye lengifuna kuwusho kuwe loko baseKorinte bekucala sahluko selishumi nakunye futhi kuyasho ukuthi mayelana nesimbonyo senhloko yebesifazane nebesilisa ukuthi bangabi nesimbonyo wathi siyakukholwa loko labesifazane bafanele bagcoke igcoko ebandleni nebesilisa bafanele bakhumule igcoko tabo ebandleni wathi sikholwa ukuthi lokumbonya kwetinhloko nakanjalo njalo wase uthi manje ke lomunye umbuto uthi bantu betha kithi futhi uthi ingelosi yenkosi ikhuluma yonke into kuwe lonke livi lolukhulumako livela engelosi nenkosi futhi mina ngethu Branham kulukhuni kakhulu kulwa nendvo lenjengaleyo wathi ebandleni lami wathi sifuna kusho into lefanako Manje mnakethu Branham, awukholwa ukuthi bewusephutsende lincane lapho na? Ngabhala ngaphendvula, mnakethu loligugu, angikho ephutseni. BaseKorinte bekuqala sahluko selishumi nakunye bathi wesifazane ufanele ambonye inhloko yakhe futhi ngani lase-ke livesi lelishumi nesihlanu lithi tinwele takhe letinze tinikwe yena kuthi tibe simbonye hhayi sigcoko lo moya wasekhatholika ubuse libandla sikhathi leside ngalokwenele tinwele takhe letinze tisimbonyo sakhe imvelo qobolwayo ayi futhi bukani bese-ke umbuto uyabuya lo munye wangibuta ngalesinye sikhathi lesendlulile ngito kuchaza ngisesekuko wathi yebo-ke libhayibheli lasho ukuthi ufanele abe netinwele letinze ngenxa yetingelosi tingelosi tihlangana ngani newesifazane ngathi yini ingelosi sithunywa uthini-ke pawulo uma sithunywa seliciniso ingelosi levela kunkulunkulu ita lapho bekungaba ngcono ube netinwele letinze sitoyilahla lento kunjalo bangakhi lone lowathi ngokuthi ingelosi sithunywa kunjalo impela sithunywa lesithunywa nkulunkulu sitokulahla lokho wathi kungcono ube netinwele letinze ngenxa yetingelosi leto tithunywa letithunywe tivela kunkulunkulu tifika lapho titoyilahla leyo ndvo yebo impela ngoba sithunywa sibili lesivela kunkulunkulu ingelosi ichumene nankulunkulu nelivi lakhe lingeke lehluleke kunjalo impela pawula lo ngcwele washo lapho kuthi uma ngisho ingelosi levela ezulwini ifika ifundise lenye indvo ayibe ngileqalekisiwe kunjalo manje sithola ukuthi loko kuliciniso ufanele abe netinwele letinze leso simbonyo sakhe kodwa ngiyacabanga nje laba besifazane lababukekayo bakamowabi bebabahle kakhulu bangahle kube bebakathe batimonyongile njengalabanye balabo Jezebeli besimanje banamuhla kodwa noko akusibo bonke besifazane ngicabanga ukuthi wesifazane wangempela uligugu akabongwe nkulunkulu ngewesifazane sibili nithi ncekukadi tankulunkulu kodwa wesifazane sibili unjengendoda sibili bayolandzela livi lankulunkulu kungakhathaleki ukuthi devele uthini noma nguyiphi lenye into yemanga futhi uthi umfundisi wethu wathi kukahle kwenta lokhu angikhathali ukuthi umfundisi wakho uthitheni uma kuphambene nelivi lankulunkulu akuthi livi lakhe libe ngemanga futhi ugcine livi lankulunkulu khathali ukuthi hlelo lini noma kuthi uyini yena uma ana noma yini lato yisho ngako mtsheleni abuke evini lankulunkulu kunjalo impela oh singachubeka sehle kanjani futhi sibone nkulunkulu athi ehlukanisa sitofanele sime umzuzu nje ngina leminye imibhalo lapha lengifuna kuyigega nje kufinyelela ngisheshise kufika ekugcineni khona-ke ngesikhathi kwentekani ngesikhathi sekathethe indzawo lapho ngesikhathi besifazane bakamowabi na nkulunkulu wathi ngeka abehlukanise futhi wendani yena kwase kufika Jesu manje lapho sitha khona nzawana thide kwase kufika Jesu umfanekiso lovetiwe wankulunkulu intalo yowesifazane wakhulelwa ngankulunkulu cobo lwakhe sathi sekwakha lesikhulu sathakhela umtimba bekangadzingi ukuthi aboleke kwasaliplango kunoma ngubani kuwesifazane noma wesilisa wathakhela yena indlu ohe ngicabanga ngastefane ngalolo suku ngesikhathi ema wathi nine leningakasoki enhlitiyweni nasetindlebeni nine bonthamo tilukhuni nimelana njalo namoya longcwele njengoba bobabe benu benda nani ninjalo wathi solomoni wamakhela indlu kodwa kepha-ke longethulu kwako konke akahlali etindlini letentiwe ngetandla kodwa umtimba wena uwulungisile akudzingekanga kuthi aboleke noma ngiwaphi emapulango noma kuphi emaheberu sahluko selishumi nakunye ngikhola kuthi kusevesini lesibili noma lesithathu usho kuthi live lamiswa ngelivi lankulunkulu tintfo tentiwa ngetintfo letingabonakali nkulunkulu wavele wathi nje akube khona futhi kwaba khona bekangadzingi ukuthi endlule futhi athi mnumzane nyeti ungangiboleka lipulango lelincane na mnumzane nkhanyeti bekungangivumela ngibe nekhalisiyamu letsite na nkulunkulu akakwendi lokho bekangadzingeki ukuthi athi mariya wena ngiboleke licandza ngifuna kwenta umtimba kude ngikhone kuhlala kuwo nkulunkulu umdali wakhuluma futhi bekangumake ngaso leso sikhathi bekangesuye make bekangiwesifazane nje lotala intalo yakhe kunjalo khumbulani bekangesuye make wajesu livele lasho njalo ngitholele indzawo yinye embhalweni lapho ake ambitha khona ngamake manje buyela evini make wankulunkulu lihlazo kuwe niyabona na ngalelinye lilanga kwabakhona labanye bantu labathi kuye bathi make wakho ulangephandle ufuna wena wathi ngibani make wami wabuka abafundzi bakhe wathi labo labenta intsandvo yababe wami ngumake wami bekangesuye make wakhe yena bekangumsukameli uNkulunkulu bekangasebenzisa lenye into kodwa bekafuna kuthatha kona kanye nje lolokuphansi kunako konke futhi akhombise ukuthi bekangentani ngabo ayivuse ente lutho kuloku ngesilutho lowo uNkulunkulu umfanekiso lovetiwe uyefika Jesu loyo longenasithi loyo lothandzekako lomuhle kuneti nkulungwane letilishumi umduze wesigodi imbali yaseSharoni oh inkanyeti yekusa beka yini yena wetela kutokwentani yena lalelisisani manje kutovuselela kabusha bunye emkhathini wankulunkulu nemuntu oh niyakubona mina kethu na yonke imibhoshongo yabo yasebhabheli nato tonke letinye tintfo tabo emuva lapho atisebentanga tonke titselo tabo tetingatse nayo yonke lenye intfo ayimthokotisanga nkulunkulu ngako nkulunkulu wehla futhi wakhulelwa esibelethweni sewesifazane ngaye lucobo lwakhe watendela yena lucobo umtimba futhi waba ngu-Imanyueli nkulunkulu anathi angasilo lijuda noma wetive kodwa nkulunkulu bekangesilo lijuda bekangesuye wetive bekangunkulunkulu nebetive bekanjalo nje kakhulu kuye noma nini kuphela wetama kwehlukanisa lijuda entela sive wetama kwenta yonke intfo kuthi ayibuyise emuva nendlela lekuphela lebekangakumisa ngayo kwakukubuyela kumuntu ngamunye njengoba bekanjalo ekuqaleni nguleyo ndlela lokungayo namuhla kumuntu ngamunye hhayi lihlelo hhayi inhlangano hhayi ecenjini lebantu kodwa kumuntu ngamunye caphelani kuphinza amise kabusha bunye emkhathini wankulunkulu nemuntu bekangumnikelo sibili wesono timvu timbuti nakanjalo njalo dati ngakhoni kususa sono kodwa lokuphila ngoba uma umhlatshelo ubulawa nekuphila kweliwundlu intfo lemsulwa sibili yayingeke ibuye loko kuphila etikwelikholwa ngoba bekasidalwa lesimuntu futhi anemphefumulo netimvu atinamphefumulo niyabona akukho lutho olunemphefumulo ngaphandle kwemuntu uNkulunkulu wabeka usimo sesilwane liciniso lelo kodwa wabeka umphefumulo ethi kwakhe ngiloko lokwamenda wehluka etilwaneni bekathi lokuhle kulokubi ngesikhathi umphefumulo wakhe ufika kuye kodwa yena kumbulani ngesikhathi uNkulunkulu adala umuntu ngemfanekiso wakhe lucobo waseke uba ngumphefumulo lophilako niyabona waba nguloko athi lokuhle kulokubi manje caphelani kodwa manje kuloku Jesu efika futhi bekangunkulunkulu akusiko kuphela nje kuphila kwalomunye umuntu kuthi kungabiyela kulomunye umuntu kodwa bona kanye nje kuphila kwankulunkulu amenta umntana wankulunkulu ambuyisela ekuhlanganeni lokufanako bekangiko ngaphambi kokuwa manje sithola bunye mbamba bantu lomunye uthi kimi mina kethu Branham awusuye wakamunye na hhayi inhlangano yakamunye kodwa ngiwakamunye naKristu niyabona kodwa hhayi inhlangano yakamunye wabhadala sikweneti sesono manje kude uthole bunye emkhathini wankulunkulu nomuntu Jesu bekangeke akhone kukwenta uma nje aseselapha emtimbeni wenyama ngako wathi ngakuthi abe ngumnikelo lophelele wesono kususa licala lelikholwa niyabona alisuse kude moya longcwele angene kumuntu futhi ende umuntu nankulunkulu babe munye futhi niyabona kwakufanele kube khona lokuthite lokumiswako futhi manje yini lebe ingaphindze imiswe futhi uma umyalo wankulunkulu sewugcwalisekile ngabe ingelosi beyingawugcwalisa na ayinayo ingadi ngabe nkulunkulu bekangaligcwalisa na bekangenangadi futhi nkulunkulu waba inyama nengadi kude abhadale sikweneti ngalokungiko futhi asuse sona ngoba ngiyona ndlela le kuphela imibhoshongo yasebhabheli ibehlukanisa emhlabeni wonke yonke lenye intfo inhlangano netintfo tatehlulekile ngayo yonke indlela babuthana ndzawonye umhlaba nako konke lokunye kodwa loku kwakutoba kwehlukana ngalokugcwele ludumo manje ngidiva ngigcwala lukholo yebo-ke ngidiva kwangathi ngingathatha sihloko sami manje bese ngicala kushumayela khona manje ngicala kufuthumala manje kuya lapho ngingacala khona lapha futhi sesikhathi sami sekuthi ngime mhlawumbe ngizokuchezela kamuva ngalesinye isikhathi bunye bankulunkulu nemuntu niyaconza na wonke lowo loconzako thani amen niyabona nguleyo ndlela kuphela umuntu langabiyela ngayo esimeni sakhe sasekuqaleni futhi kungenxa yaleyo nhlawulo yesono kuthi ibhadalwe inhlawulo yesono yini kufa inkokhelo yesono kufa Futhi uNkulunkulu wathi mhla udla lapho mhla uba nalobo budlelwane lolo suku utakufa. Futhi ngesikhathi kwendeka kwephula ubuhlobo bakhe inhlanganyelo yayo yonke indlo yemuntu. Futhi akabange asaphinze abuye emuva kwaze kwabhadalwa inhlawulo. Futhi akekho lobekafanelekile kuyibhadala ngoba wonke umuntu wawa nesidalwa lesingumuntu. Ngoba konke lokudaliwe kungaphansi kwesidalwa lesingumuntu. Futhi sasiwile. Ludumo, mnakethu. Mnakethu Mark, angikakuboni uhleti lapho, uNkulunkulu akubusise. Sikholwa lokhu mnakethu Mark. Wota ngaphansi kwenhlawulo yekufa. Umnakethu Mark lapha bekavamise kuba ngumelusi lapha ethabanekele ngesikhathi ngihamba. Ya, manje lomunye umbaptist lomzala lolungile. Ummissionary baptist endasi lapho lona moya longcwele, niyabona na. Caphelani manje. Ngenani ebunyeni naNkulunkulu. Manje uma sibona lokhu, sibona inhlawulo ifanele ibhadalwe. Uthi caphelani, lihlobo loluphakeme lokuphila lwesilwane sidalwa lesingumuntu, nesidalwa lesingumuntu sawacobolwaso. Ngako umuntu munye angamsindisa kanjani lomunye na? Kwabida uNkulunkulu, futhi uNkulunkulu emoyeni bekangeke afe. Ngako uNkulunkulu wathi ngeke adehlise yena lucobo abe mncane kunethi ingelosi. EmaHebheru sahluko sekucala, livesi lekucala. Wathi ngeke athende yena lucobo abe mncane kunethi ingelosi, kude athathe kufa, kukhokha inhlawulo. Kuletha bunye emkhathini wemuntu naNkulunkulu, futhi kude moya longcwele akhone kubuya. Sikwenethi sesono sabhadalwa. Jesu wathi ngeke ende lokhu kuthumela umoya loyingcwele emuva etikwe kuhlanganisa abantu futhi njengoba kwakunjalo ensimini yase-Eden. Sikwenethi sabhadalwa ngesikhathi Jesu afa. Lokho kwakucadulula. Amen mnakethu. Uma kuphela bengingakuthola kujule ngekhathi, niyabona. Sikwenethi sibhadelwe. Haleluya ewundlwini. Sikwenethi sibhadelwe. Futhi wonke wesilisa nesifazane lo ngivako manje ekuseni noma batongiva ngetheyiphu, inhlawulo yakho seyibhadelwe. Ningaqali ningalikholwa livi laNkulunkulu futhi. Buyelani evini. Ningakukholwa. Beka livi ludumo. Ngiva kuthi angimemete, impela ngiva njalo. Inhlawulo seyibhadelwe. Sekuphelile konke. Akumangalisi ingelosi itamemeta futhi itahlabela emaculo asezulwini akhala. Yebo mnumzane, imvule lahlekile yase itholakele. Inhlawulo yendelwa yena kuthi abuyiselwe futhi. Emanti esehlukaniso, livi laNkulunkulu lelamgeza ebubini bakhe. Ngesikhathi livi lifa enzaweni yami, futhi lavuswa phinze lase liba lekucala empilweni yami, enhlithweni yami. Amen. Inhlawulo seyibhadelwe. Seyiphelile, sihlengiwe. Hayi ngelibandla laseKatolika, nalokhu nje siyiKatolika lengiyo, iKatolika yabapostoli. Yebo mnumzane, hayi iRoma leKatolika nemibhedesho yabo. Baphika lelivi ngembhedesho wabo. Yonke into ngumbhedesho wenu, hayi livi. IMethodist, iBaptist lihlazo kini. Labathandza bubi kakhulu kunekuba abathandzi baNkulunkulu. Labathandza injabulo, bafuni belive, tinjabulo. Babulala tingulube ngenxa yelihoko. Devele uthumela amathulusi akhe ngephandle lapho kuminyanisa leto tinto phansi njengoba Sathane ende ensimini yase-Eden. Yebo ke bonke abafundisi bethu banemfundo, bane-PhD, LLD, loko akusho lutho. Aphike lelo livi, lisengilo lisula devele. Ngikufakazele kini ngelivi manje ekuseni. Akube kini kusukela manje kuchubeke. Bafundzi bahamba ngisho na Jesu, bebede bunye, cha, bebaphikisana, ngubani lotoba ngumbhishophu emva kwalokhu, ngubani lomkhulu kakhulu emkhatsini wethu. Bebangeke bamkholwe ngisho na Jesu, bebangakhoni kumcondza, wena ukhuluma ngetiphicwaphicwano. Sitshela ngalokhu kucacile kuthi usho kuthini. Kwakungekho bunye emkhatsini waJesu nebafundzi, noma abafundzi kuJesu, nebafundzi emkhatsini walomunye nalomunye. Kungenandzaba lokho kuyakukhombisa mnakethu. Lalelisisani manje. Ngifuna lokhu kunamathele phansi sibili enhlitweni yakho. Niyabona na, uNkulunkulu unelicebo. Ngaphandle kwalelo cebo, angikhathali ukuthi kuhlakanipha lokungakanani emva kwakho. Ingakhi takiwo tetigisi temadola lakahle. Ingakhi tikolwa tesayensi tenkolo. Mangakhi madvodza langcwele nalokungcwele lokhu. Futhi ngcwele. Akwendi mehluko nhlobo. Uma livi linye leli Bhayibheli laNkulunkulu liphikwa kwadeveli. Manje ngifakazele lokho kini ngelivi laNkulunkulu lelibhaliwe. Kusuka kulelisha kuya eTestamentini lelidzala. Futhi ngitomletha endase lusukwini. Uma nje nitohlala nami imizuzu lembalo. Labafundi labahamba babambene esandla naJesu. Balala naye, badla naye, babukela imimangaliso yakhe. Futhi sihlangene naye. Sisondzele njenganoma ngimuphi umnakethu langaba kuye. Kepha noko bebangenakho. Bebangakakufanele kushumayela livangeli. Jesu wathi, ningabe nisashumayela, ningatami ngisho nje. Nekutama, linzani etulu lapho edolobheni laseJerusalema. Ngitothumela sethembiso leninikwe sona etikwenu. Loko kuyonihlanganisa ke ngaleso sikhathi. Manje babe, ngikhulekela ukuthi batoba munye njengoba wena nami simunye nje. Futhi njengoba babe wami angithumile kushumayela livangeli, ngako nami ngiyanithuma. Futhi yena kanye lobabe lowathumela lendvodzana, wangena kulendvodzana munye njengamunye. Wathi uma ningendi imisebenzi yababe wami, khona-ke ningangikholwa. Kodwa uma le misebenzi yami lengiyendako ikhuluma kakhulu, usihule ngalokuphelele, usimungulu futhi uphumputhekile uma ungayiboni. Oh mnakethu. Wathi nini bazenzisi, niyakhona kubona kuma kwetibhakabhaka. Kodwa tibonakaliso lesikhathi anikhoni ukutibona. Kube beningathi mine, beniyolwathi lusuku lwami. Isaya wakhuluma kahle ngani. Nine tindlebe futhi nitihulu kakhulu, anikhoni kuva. Emehlo futhi niphumputheke kakhulu ukuthi anikhoni kubona. Washo kahle umpostoli Paulo ukuthi emsuku into ekugcina bayoba nesimo sekumesaba nkulunkulu. Kepha baphike emandla abo. Nembhalo emva kwembhalo lokwakuthi okwenteka kuleti inhlangano leti etinsukwini tekugcina. Khona-ke bayamangala ukuthi kungani ngimemeta ngimelana naleyo ngcubo lendiwe ngumuntu yadeveli. Niyababona labo bantwana labaligugu bawungelwe ngephandle lapho njengetimvu tiya ekuhlatshweni. Bakhiphele ngephandle Nkosi. Yebo, bafundi bebede bunye. Bebangamconzi Jesu. Bathi, ah, ngubani longaconza letinto leti. Niyabona, uNkulunkulu bekasengekho kubo nokho. Bebahlangene nje ngenhlanganyelo. Bebahlanganyela naye nje. Leyo indvodza lelungile namuhla. Bebanganathi bacambe emanga bebe lutho. Kodwa bebangenabo lobo bunye baNkulunkulu. Bebasengakabi munye naNkulunkulu nokho. Niyabona, bebangeke babe munye. Oh, bende imimangaliso. Bakhipha amadimoni. Loko akusiko, loko akusiko. Ngifunze indzatshana ephepheni ngalo lolunye lusuku ngaloko. Ngekukhipha emadimoni. Bantu bathi, oh mnakethu, ngiyakutshela, ngiloko-ke, akusiko loko. Umuntu lokhipha devele, futhi aphike livi laNkulunkulu. Ungumcambi manga, yebo mnumzane. Futhi ukhipha emadimoni, batisho ukuthi bayakwenda loko. Angeke akwende uma angasikanye nelivi laNkulunkulu. Jesu washo njalo.
Then came Pentecost.
Manje kwase-ke kufika iPentecost, uNkulunkulu wabenta baba munye futhi.
Oh,
he, base-ke baba nebunye naNkulunkulu. uNkulunkulu beka kubo. Manje tendo, uma ukubhala phansi, tendo 4:32, liBhayibheli lasho ukuthi bebanhlitiyonye, umphefumulo munye, nemcondvo munye. Oh, mnakethu, ngani na? Bebabuyiselwe kwasekuqaleni futhi. Into kuphela lebebasele ukuthi bachithwe kuyo kwakulidolobha lelidzala noma lebebahlala kulo ekhathi lapha. Umtimba lomdzala lobitwa ngekuthi lidolobha noma litempeli lebebahlala kuwo ekhathi lapha. Lebe udzingeka ubole ngoba ufanele uve futhi wonakale. Kodwa emoyeni nasekuphileni nasenhlosweni nasembonweni nayo yonke into bebamunye naNkulunkulu. Oh Adam, mngani wami lodzeliwe. Ungavumeli isathane akutshele emanga akhe futhi. Ungakuvumeli lokho kwenteke. Ningamvumeli isathane anitshele ukuthi livi alisho lokho lelikushoko. Kunjalo, lelivi lisho, ya, lapha ngeke. Bengikhuluma ngempaphathiso egameni likaJesu Kristu. Kunjalo, sambulo salokufikako. Lelo liciniso. Kodwa sendani sicukuse bantu na. Wabahlanganisa khona lapha futhi wakhipha lihlelo kubo. Wenda lomunye umbhoshongo waseBhabheli. Into lefanako, wayiphonsa kukongco. Impela, Luther wenda into lefanako. Wesley wende into lefanako. John Smith wende into lefanako. Alexander Campbell wende into lefanako. IPentecost yende into lefanako. uNkulunkulu usebenzana nebantu ngamunye kugcina livi lakhe. Licebo laNkulunkulu lelikuphela kuletha emakholwa kuye lucobo. Ebunyeni beliciniso. Kwemukela moya longcwele. Khona-ke naku kuthi kanjani wena uthi yebo ke mina ke uBranham ngikhulumile ngetilimi ngamemeta ngenda lokho uma usasolo unalolo hlobo lwemoya uthi uphike live laNkuluNkulu awunalo live laNkuluNkulu kuwe awunawo umoya uma nitohlala futhi nivele iqiniso lishunyayelwa futhi nilibuke eBhayibhelini futhi nibone ukuthi liliqiniso bese ke niyala kukwenda lo akusiwo umoya waNkuluNkulu angikhathali ukuthi wakhuluma kangakanani ngetilimi ukuthi wamemeta kangakanani ukuthi usonze emabandleni langakanani noma ukuthi wabhaphathiswa kangakhi noma yini lenye livi liliqiniso nguloko lokuqinisekisa liqiniso uma unawo onke lawa lamanye emaqiniso bese ke ngelivi amen khona ke uyathi ukuthi uta eqinisweni angakwenda kanjani yena kanye lo nkulunkulu lo wabhala lebhayibheli aguquke futhi abambise lenye into ngelivi lakhe na nine bantu labangemakatholika lenathi petro wangcwatshwa ebandleni lenu uthi umoya wakhe uninika emalungelo ukuthi nithethelele tono netinto bekangakwenda kanjani petro lijuda ukuthi ake eme ukuthi abe netithixo ebandleni na bekangakwenda kanjani petro ukuthi aze ale kusho ukuthi umbhaphathiso wamoya longcwele uyeda futhi wakhuluma ngetilimi nato tonke leto tinto letinemandla latentile bese uyajika ubuyela emuva futhi uthi thatha singwa iwafer naNkulunkulu ukuleso singwa iwafer na oh loko kungathi kungathi kwakamoya yebo ke manje nini emaprotestani into lefanako yenyuka bese uchawulana nemishumayeli bese uthi ngemukela Jesu njengemsindisi lokuthenzene nami bese ubuyela emuva futhi uphile noma nguluphi luhlobo lokuphila kuko futhi achubeke ahlale nelive lomunye umbhoshongo wasebhabheli sehlela ekugcineni manje bukisisani uNkulunkulu wathumela moya longcwele namoya longcwele uNkulunkulu uchobo lwakhe Nguye lotakwenda abunye emkhatsini waNkuluNkulu nemuntu. Ake sithole manje ake sisi. Manje ngifuna kunakisisa kwenu kule mizuzu lesihlanu lelandzelako noma letsite. Bukusisani. Umuntu ngaphansi kwelicebo la devil utame kwenta libandla libe nebunye. Batamile kuhlela bafundisa libandla kuba nebunye. Nakwathi lokho ngemfundo ngelihlelo. Bayetama khona manje umkhandlo mabandla emhlaba bachubeka kutama kuhlanganisa yonke iKatholika nemaProtestants awonye futhi babende babe munye kuyini na licebo la devil wena uthi umncane kakhulu ukuthi usho lokho ngimncane kakhulu kodwa livi laNkuluNkulu wami likhulu nitonitshela lokho emazulu nemhlaba kutawendlula kodwa lona ngeke akusuye lowo lolishoko ngulowo lo loyo lo loyo lowalisho kuqala Ngisho nje lokho lakusho ngivuma livi lakhe ungaphansi kwaDevil kufakazelwe evindapha bona manje ekuseni embikweni kuthi kwaDevil noma nguyipi yaletho tinhlangano letingito emadoda ngaphansi kwelicebo laDevil atama kuhlela abantu babe munye nonke wotani njoyine Assemblies of God nijoyine bakamunye joyina libandla laNkulunkulu joyina iMethodists sonke simunye nine sicuku sebazenzisi Lenesimo sekumesaba uNkulunkulu kepha niphike emandla akhe nelivi laNkulunkulu litamatamile khona lambi kweni futhi nesaba kulihlasela kungani uNkulunkulu angathi khombiye nalucoboke uma nine nina uNkulunkulu kungani ningendi lemisebenzi yaNkulunkulu na ungaba kanjani naso leso simo kepha uhambe futhi umphike ubite ngisho lemisebenzi sibili yaNkulunkulu ngaBelzebul na kuyakhombisa nina sicuku lesifundzile semalunga elibandla Jesu wathi nibakababe wenu devil kunjalo nginesiqiniseko ukuthi niyaconza ukuthi ngichaza ukuthi impela kungani umuntu angalehlasela Niyati ukuthi uNkulunkulu usemva kwalo. uNkulunkulu utohamba nelivi lakhe. Umuntu wenda lokho, kwakha lomunye umbhoshongo waseBhayibheli. Wendani na? Batama kukhombisa, bukani lomkhandlu wemabandla emhlaba manje. Isheshi iRoma leKatolika, iMethodist, iPresbyterian, amaPentecostal nawo onke ahlangene ndzawonye. Isayensi yamaKristu naletinengi tinkoloze letingaphikiswa. Letiphika ngisho nekutala kwentombintho. Let iphika buNkulunkulu baJesu. Make it three people. Bamende bantu labathathu betame ukukhonta buNkulunkulu labathathu. Baphike kutala kwentombi nje. Labanye babo baphika ingadi, labanye babo baphika imimangaliso yakhe. Bonke bayakwenda cishe.
And then
bese-ke bese-ke utama kuhlanganisa indlo le njengaleyo ndzawonye ungakwenta kanjani kepha ngumbhoshongo lowentiwe ngumuntu uyokuwa njengoba kwenta ibhabhele kodwa nkulunkulu wathi akuyi ngemandla akuyi ngemandla akho ngamoya wami isho inkosi nguleyo ndlela le nto lihlanganisa ngayo libandla lami hhayi ngenhlangano hhayi ngemfundvo hhayi ngabosiyazi betenkolo kodwa ngamoya wami isho inkosi ngitohlanganisa timvu tami ndzawonye o he futhi uma enda kwendekani na netibonakaliso takhe tiyofakaza ngalokufanako nguleyo ndlela israyeli lebeka ngasho ngayo ngaphambi kwekutsi bahlangane namowabo kwakunensika yemlilo ngetulu kwabo yebo mnumzane uyokwendani yena uyofakaza luhlobo lolufanako lirekhodi kodwa emva kokuba sebahlukene futhi kanjalo nankulunkulu wehlukanisa abunye babo emkhathini wabo nankulunkulu futhi wangena namowabi kanye nabo kunqoba konke kwehluleka bahlala ehlane iminyaka lengemashumi lamane ngethulu waze nkulunkulu wavusa lelinye licembe ukuthi liwelele ngale futhi liphelelise lisu lakhe ngulokho impela labakwenda manje bukani kodwa uma nkulunkulu ahlanganisa libandla ndzawonye namoya wakhe bayoba netibonakaliso takhe tankulunkulu lophilako emkhathini wabo hlobo luni lwetibonakaliso na ngesikhathi nkulunkulu ehlukanisa israyeli egibhithe nkulunkulu wanika mose na-israyeli isibonakaliso sensika yemlilo ngabe kunjalo na umprofethi ngesikhathi ehlukanisa abrahama nalothi kwaba khona ingelosi leyeda kuye leyayingahlola imicabango netinhloso tenhlitiyo sibonakaliso haleluya manje la mahlelo lahlitselwa kuleli bandla etama kwenta bunye njengasegibhithe njengasendathi e-Eden nakanjalo njalo ngaphansi kwalokubunga lokukhulu lebangiko kodwa bukani ngifuna kunimbutha lokuthide ngesikhathi nkulunkulu ehlukanisa israyeli ubanika sibonakaliso lesingetulu kwemvelo insika yemlilo ubanika umprofethi wendani ku-abrahama na wenda ini sonke sikhathi na ngikhombise umprofethi lokhonjwe nkulunkulu emkhathini wabo wahlela libandla lakhe ndzawonye ngebapostoli nebaprofethi nebavangeli haleluya nako lapho ukhona libandla futhi njengoba abitela israyeli ngephandle nginitshelile kuthi ngitobuyela kuko yebo mnumzane akukho baprofethi labakhethwe nkulunkulu emkhathini wabo cha mnumzane njengoba bebanjalo ku-israyeli nabo kuyini na umbhoshongo wadeveli futhi manje kubuya kumasinyane nje kubuya kwesibili kwajesu ubuthisa labakhethiwe bakhe ndzawonye ngiyakukholwa lokho oh bayochamuka empumalanga nasentshonalanga lapho kunesithumbu khona tinkozi tiyobuthana oh he kuyini na unebunye bakhe bunye bakhe beliciniso atikhombisa yena lucobo emkhathini wabo kulo lonke lihlelo aletha labakhethiwe bakhe ndzawonye kuto tonke tinhlobo temabandla labavela ndzawo tonke akhipha abantwana bakhe awela ngqo elayinini nelivi lakhe ini manje kubuya kwenkosi jesu kusonzele kakhulu kuta kwekwehlulela ubitela labakhethiwe bakhe ndzawonye ebunyeni naye lucobo ngeluhlobo lolufanako lwenkonzo lebekanayo ngiyathi ukuthi ngabunjelwa kanjani eminyakeni elibandla lapha kungesikokatheni mayelana nembhoshongo lomkhulu lowakhiwa wawubitwa ngesivivane kodwa litshe leliyinhloko alizange libekwe kuwo niyakhumbula kuthi emaluthela efika kanjani kwase-ke kuba maweseli engcosaneni ngesibalo abese-ke ehlela ephentekosti kuthi manje wendani abita kuloko wendani yena wabita labakhethiwe kwenta iluthela wabita labakhethiwe baphuma iluthela kwenta iweseli wabita labakhethiwe baphuma kuloko kwenta emaphentekostali manje ubita emaphentekostali lakhethiwe kwenta litshe lenhloko kuthi angene kulo luhlobo lolufanako impela lwenkonzo iwela kulo ngqo abita bantwana bakhe kuwo onke emahlelo nato tonke tinhlobo wendeni yena umisile nabo bafundzisi beliciniso baprofethi beliciniso labahlala nelivi lakhe libhayibheli imvu tami tiyaliva liphimbo lami kwasho jesu uma lelo kwakuliphimbo lakhe ngaleso sikhathi liphimbo lakhe namanje noma yini lephambene nalelo phimbo akusiko kudla kwetimvu tingeke tililanzele o mnakethu kusuka empumalanga kusuka enshonalanga kuphuma kulo lonke lihlelo kuyo yonke inhlangano bavela empumalanga nasentshonalanga babutsana ndzawonye siyodlalitsili nenkosi kutodla njengetimenywa tayo tibusiseke kanjani letihambileti babuka buso bayo lobungcwele bukhathimula ngeluthando lobunkulunkulu bahlanganyeli lababusisekile bemsa wakhe njengemagugu emcheleni wakhe kuthi ukhanye Jesu yetha masinyane tivivinyo tethu titobe setiphelileke haleluya Kubeke inkosi yethu kulomzuzwana beyitofikela labo labakhululekile esonweni ke bona ke bekungakulethela injabulo yini noma lusizi nekulahlekelwa lithemba lokukhulu na kodwa uma inkosi yethu engathi imlweni ifika siyohlangana nayo etulo emoyene haleluya yebo mnumzane kuyini na nabothishela labathunyelwe nguNkulunkulu labatohlala ngqo nelivi ebandleni sibili bangakhweshi ngisho nakancane akunandzaba ukuthi inhlangano yithini abakachumani nayo baprofeti hayi buzenzisi lokubitwa kanjalo kodwa umprofeti mbamba lona isho kanje inkosi futhi loshaya emhlolweni ngqo ngaso sonke sikhathi ngulokho lakuthumele ebandleni lakhe ngulokho lathi uyokwenda ukholwa livi hayi sivumo kholo hayi umbhedesho kodwa livi futhi ngekwenda lokhu utikhombisa yena lucobo kubo ngekucinisa livi lakhe enda kuphila lokufanako lake akuphila aphindze aphile futhi aletha livi lakhe kuthi lendlule ohe lalelisisani baseKorinte bekucala 4:20 kuthi umbuso waNkulunkulu ulivi lakhe lendiwe emandla Uma nifuna ukubhala phansi lokho baseKorinte bekucala 4:20 umbuso waNkulunkulu ulivi laNkulunkulu lendiwe emandla uyini umbuso waNkulunkulu na ungekhathi kwenu umbuso ukini futhi uma livi lingena lapho licalani lelivi leli litiguqula libe ngemandla litenda lisho kona kanye nje lelakusho ungeke uthi lisho lokhu futhi lisho lokhu uthi ulende lisebende ufanele usho into lefanako lelishoko lokho kwenta sivumo hayi ukuthi yebo ke lipholishwe kancane lapha ngitoba nekuhlakanipha lokunengi ngitoba nekuma kangcono ngalapha hlala nelivi nako ke niyabona futhi kulenda libe nemandla Jesu Kristu longuye itolo namhlanje phakathi Jesu wathi kuJohane longcwele 14:12 uma nihlala kimi nemavi ami akini cha ngiyaxolisa lokho kwakungesiko lokho lakusho lapho wathi loyo lokholwa ngimi lemisebenzi lengiyentako naye utawuyenda uma nihlala kimi nelivi lami likini ningacela lenikuthandzako futhi nitakwentelwa kona Uma nihlala kimi nelivi lami likini kuyini na ufanele uhambisane nelivi utibulale ngiyethemba ukuthi labanengibethu bangani bamemukele moya longcwele kodwa semukela nje moya longcwele lowenele kithi kuthi asende siye endzaweni lapho singafuni khona ukukhuluma emanga asifuni kweba asifuni kwenda noma yini kodwa uNkulunkulu ufuna ukugcwalisa yonke imisipha yelibandla lakhe ufuna ukugcwalisa ukucabanga kwenu futhi ufuna ukugcwalisa umcondo wenu ufuna kunigcwalisa konke nalokuncane kwenu kukwenda nje ngalokuphelele ufe ngalokugcwele kuwele ucobo noma ekucabangeni kwakho nitinikele kakhulu nje kuNkulunkulu lithe livi lakhe nje liphile ngawe ngqo anathi lutho lolunye ngaphandle kwelivi laNkulunkulu dalani nje nelivi lakhe ngqo likuphila emavi ami akuphila kwasho Jesu ubekwa nabo bothishela bakholwa iBhayibheli baprofeti labasho liciniso lokho kuthi kukhombisa siprofeto lesifanako lebe basolo basenda njalo kusukela phansi eminyakeni wenda ini yena utikhombisa yena aphila emkhathini wabo aqinisa livi lakhe umbuso waNkulunkulu livi laNkulunkulu lendiwe emandla lapho lamahlelo lawa ancike ebizindlweni yemuntu etikwe imizindlo yemuntu lalelisisani manje bona asikafanele ukuthi sethembele ekuzindleni kwemuntu daga sahluko sesithathu livesi lesihlanu lathi ungathembele kukwakho kuconza niyabona na ungakwendi akunandzaba ukuthi livi laNkulunkulu libukeka kanjani wena uthi yebo ke libukeka kwangathi likahle nje ngalendlela lokho akusiko lokungiko livi laNkulunkulu lithathe ngendlela lalisho ngayo Eva wathi Sathane wathi kuEva ngiyathi uNkulunkulu wakusho lokho kodwa empeleni akusho kona lokho kusho lokho futhi wakukholwa wakukholwa loko kwephula bunye loko kwephula inhlanganyelo loko kwephula kuhlangana loko kwephula umhlaba loko kwephula kuphila loko kwephula yonke into futhi lo muntu longakholwa livi linye lelivi laNkulunkulu kwephula yonke inhlanganyelo nako konke kunjalo siyalikholwa noma asilikholwa asihlale nalo uNkulunkulu washo njalo futhi asihlale nalo yinkumbi yetinto lengifanele ngitece lapha ngoba sekuvele kwendlulwe sikhathi njengasetikhathini letendlulile etikhathini letendlulile nesikhathi umuntu ende lokho kwaletha kwehlulela kwaNkulunkulu emhlabeni umbhoshongo wasebhabheli uhlangana kwabantwana bakaKhayini nebantwana bakaSethi kwaletha kwehlulelwa kuhlala njalo kuletha kwehlulelwa kwaNkulunkulu emhlabeni nabona na oh bunye beliciniso lobukanye naye buyovuka ekwahlulelweni ngetulu kwako njengoba Noah enda kuloko kwehlulela nemndeni wakhe. Noah lolungile nemndeni wakhe bahamba ngetulu kwetahlulelo. Bendani na bahamba. Nakethuli vele uma ubambe lokhu naku la ngulo umbuto kuphela lesingavumelani ngawo. Ukholwa ukuthi libandla litokwendlula ekwahlulelweni. Anguboni, angukholwa. Noah akazange endlule tahlulelo. Wahamba ngetulu kwetahlulelo. Abraham akazange abe nemlilo. Bekaphumile emlilweni. Israel bekangekho etahluleleni ka-Israel. Wehlukaniswa wakhishwa emlilweni. Etahlulelweni libandla liyogibela ngetulu kwekwahlulelwa emkhunjini wamoya longcwele livuswe emhlabeni lento lena yalomkhandi wamabandla ayisilutho lolunye even ngaphandle kwekushukuma kwentombinto lesiwula kuthi ishiywe lapha emhlabeni kuthi ithathe umphiko uKristu kodwa libandla sibili laNkulunkulu litontanda njengoba kwenta Noa lomdzala kuthi lithubekele enkathimlweni ngalokuciniseke sibili nje njengoba ngime lapha kungako ababuthi isanza wonye nguloko liphimbo lelikhuluma ngako embili namuhla nguloko uNkulunkulu lakwendako ubuthisa munye eLos Angeles namunye waseFiladelphia namunye waseGeorgia nakanjalo njalo ababuthisela nzawonye bantu bakhe lovuma kukholwa livi laNkulunkulu lophilako njengoba kwakunjalo emihleni yaNowa kuyoba njalo kubuyeni kwendoda nemuntu lapho khona labambalwa basinziswa khona labambalwa impela nje kulungile umkhumbi wethu wamoya longcwele wethu utontanda ngetulu kwetehlulelo taNkulunkulu ngoba sesivele sehlulelwe njengoba sivuma Jesu futhi wathatha kwehlulelwa kwethu lamahlelo lawa noko anetinhloko letilukhuni anjenga Eva bekafuna kuhlakanipha kwakhe kungakhathaleki ukuthi livi laNkulunkulu laliyini Nimrodi bekafuna umbhoshongo wakhe kungakhathaleki umbhalo noma cha bebanetinhloko letilukhuni Eva bekati kangcono Seth bekati kangcono kunekuthi athandzane nalabo besifazane labahle Israel bekati kangcono kunekuthi aphumele lapho kuloko kuphinga kanjalo nani Kodwa labanye banetinhloko letilukhuni umbhalo noma hayi umbhalo akabusiswe uNkulunkulu make wami bekayi Presbyterian ngitoba ngiyo nami qhubeka qhubeka ngiyonandla kuphela longayenda ke uNkulunkulu abe nesihawu emphefumulweni wakho logcwele sono utobaleka kanjani kuko ube wathi ukuthi kuliciniso na futhi uma ubona livi laNkulunkulu kepha ube usolo ungacabangi ukuthi liliciniso khona ke kukhona lokungalungi ngekubona kwakho kwakamoya lokho kunjalo impela ukani esiven songe futhi nibone ukuthi letinto leti tende kapi sisesikhathini sekugcina bangani sisanza kuchetha nje iminyaka yelibandla futhi siyathi ukuthi kutokwendekani eminyakeni welibandla waseLaodicea na asiketini nje ngaloko na niyabona ukuthi ngiconze kuthini na sisesikhathini sekugcina uNkulunkulu ubuthisa labakhethiwe emagumbini lamane emhlaba wathi uyothumela thingelozi futhi tibabuthise ngabe kunjalo na mbuthiseni nzawonye umehlukanise nelukhula Amen lukhula lutawushiswa hayi kolo kunjalo kodwa banetinhloko letilukhuni batoba naye noma cha akwendi mehluko oh Kodwa labakhethiwe baNkulunkulu bayayalwa ukuthi baphume emkhathini wabo dehlukaniseni kusho uNkulunkulu futhi ngitonemukela ningathinzani netinto tabo delive futhi ngitoba ngubabe kini noma uNkulunkulu futhi ndawuba ngemadodzana nemadodzakati ami ningatibopheli ejokeni nalabangakholwa kodwa phumani kuko uNkulunkulu ufuna kwehlukana nelive ufuna kuhlanganiswa nawe cobo lwakhe kuthi akukho lisu lelendiwe ngumuntu lenhlangano lihlelo noma nguyiphi imicabango lengenabufakazi lendiwe ngumuntu leyo ke ime kuyobita uNkulunkulu moya longcwele kuwe kukuhlanganisa noNkulunkulu futhi wathi kanjani ukuthi unaye na moya longcwele lwabhala livi uyofakaza ngalo lonke livi netinto letifanako leto moya longcwele latenda eTestamentini lelitsala uyotenda eTestamentini lelisha utokwenda manje ngalokufanako nje ngoba Jesu Kristu uye itolo namhlanje phakathi futhi aningaboshelwa netinhlangano nelive anikaboshelwa nato ibopheleni xobo lwenu hayi etule emkhathini wabo kodwa phumane emkhathini wabo nina niboshelwe kuKristu amen niboshelwe enkosini Jesu Kristu IBhayibheli lithi ensukwini tekugcina kutawuba nemabandla lomunye umbhoshongo waseBhayibheli bayokuba nesimo sekumesaba uNkulunkulu nekuphika livi laNkulunkulu nemandla emandla elivi lakhe futhi liyini livi na uyini umbuso waNkulunkulu na sifanele sibe bembuso ngaphambi kokuthi sibe dikontithe enkosi bangathi lokwathi koloko banini amen yebo ke ungena kanjani kulo mbuso umbuso waNkulunkulu ulivi laNkulunkulu lendiwe labuyela emandleni amen lendiwe emandla kususa sono liniketa tibonakaliso lobonuntu esibonakaliso na uma kulivi lelifanako lelakhipha mosi litoletha sibonakaliso lesifanako into lefanako lelehlukanisa lothi losivuvu manje siyathi lothi bekasivuvu na Jesu wathi leso kuyoba sibonakaliso sesikhathi sekugcina lothi losivuvu lohleti ngaleya bekakholwa impela yena nemkakhe futhi bebathi inhlobo tonke temaphathi futhi beka ngumphathi dolopha waleli dolopha futhi oh kwakukhona incumbi lenengi yetimvo letembekayo bekakholwa impela bekakwathi kujabulisa abavangeli nabo bonke labefikako bekakahle ngaleyo ndlela kodwa oh mnakethu bekangesuye lo lokhethiwe bukani ukuthi kwendekani ngani na lo nkulunkulu lofanako lowehlukanisa futhi wetha kuAbrahama futhi wamkhombisa ukucinisekiswa kwekwehlukana kwakhe. Oh uNkulunkulu, ngifisa kanjani kwangathi ngifisa kwangathi bengingenta lokuthithe nje kunenta nikubone. uNkulunkulu wakhombisa Abrahama ngekuthi bekade ehlukanisile, wamkhombisa ukucinisekiswa kwako. Guthi bekanaye futhi khona emkhathini wakhe. Na Jesu washo ukuthi into lefanako iyokwendeka ngetinsuku tekugcina. Hayi sive, kwakungu-Abrahama. Beka ingcosana ngesibalo. Kodwa uNkulunkulu beka naye. Beka mehlukanisile ngaleso sikhathi. Sifanele sihlukanise ngalolu tinsuku tekugcina. Futhi uma uNkulunkulu aniketa sibonakaliso kuMosi, ku-Israyeli, umprofeti logcotshiwe, insika yemlilo waniketa Abrahama sibonakaliso. Waniketa Israyeli sibonakaliso. Waniketa sibonakaliso kubafundi. Sibonakaliso lesifanako ngaso sonke sikhathi. Sibonakaliso lesifanako insika yemlilo Paula nesikhatsa sendleleni yakhe lebheke endase Damaseko lapho kwakhanyisa insika yemlilo embi kwakhe leyaze ngisho yakhipha emehlo akhe yamshaya wawa ngemadolo akhe akekho lomunye lowayibona wonke umuntu emile lapho abayibonanga neliphimbo lathi Saula ungihluphelani na wathi Nkosi ungubani wena wathi nginguJesu sibonakaliso futhi bekayini na umpostoli betive amen na kulapho sikhona esikhathini sekugcina sivela empumalanga nasentshonalanga enyakatho neningizimu sendani na kulungela lolo hlwitho sitilungiselela sitibambe sicine imizuzu lembalwa kude kuthi yonke imisipha igcwaliswe ngamoya longcwele khona ke uyokwenyuka oh he Abitela abantu bakhe ndzawonye kuye lucobo ebunyeni beliciniso kanye naye lucobo ngoba ngumoya loyingcwele wakhe munye ngamoya munye thine sonke ngamunye sibhaphathiselwe emtimbeni munye kanye kanye emtimbeni waJesu Kristu na Jesu Kristu aphila ngamoya wakhe enyameni yethu ukhonda libandla futhi wenda tindlo letifanako latenda njenge sibonakaliso njenge luphawu evele ukuthi sisetinsukwini tekugcina silungiselela luhlwitho oh ngiyamthandza animthandzi nini ngisenencwadi lapha noko kodwa nje angisakhoni ukuchubeka ngayo sesishiywa sikhathi kakhulu ngingahle ngikuthathe ngalesinye sikhathi sisekupheleni bunye ngabe nimunye kakhulu naNkulunkulu na ngule ndlela lento ofanele nibe ngayo ya sitofanele sibe munye naye kude akuthi lo mcondvo lowa kuKristu ube kini bona ke Kristu umcondvo wakhe lucobo kini uyolicondza lonke livi lalibhala kwenda kubapostoli kwehlukanisa umbhalo ngqo lokuliciniso niyabona moya loyingcwele uma kuliciniso khona ke uyofakaza ngalo ngekuletha sibonakaliso lesifanako lasinika Mose bonakaliso lesifanako lasinika Abraham bonakaliso lesifanako lasenda ngaKristu sibonakaliso lesifanako lasenda ngaPaula sisesikhathini sekugcina washo ukuthi lokho kuyoba njalo sisesikhathini sekugcina libandla kanye kanye libuthana ndzawonye ekuhlanganeni linye lapha nalelinye lapha ya lenda wathi kuyoba nalababili ensimini ngiyothatha munye munye bukani babili ensimini lokho kusesikhathini sasemini uvuna ngitothatha munye ngishiye munye kuyoba nalababili embetheni ngakulolunye oluhlangothi lemhlaba ngiyothatha munye ngishiye munye ekubuyeni kwendodana yemuntu futhi kulungela kwendeka kakhulu nje kusonzele kakhulu ungakwendi Adam Adam Eva Adam ake ngimemete kuwe ungasalaleli emanga adevela inhlobo hlala nelivi laNkulunkulu lingu-isho kanje inkhosi hlala nelivi lakho kwehlukana nalo kwephula inhlanganyelo yakho naNkulunkulu bunye bankulunkulu ngamoya lwayingcwele khona-ke uma uthi unamoya lwayingcwele kepha angekho ekuvumelaneni nelivi khona-ke awusiye munye naNkulunkulu lobu bunye bankulunkulu uma wena lo moya lonawo uvumelana nalelivi futhi ubonakalise lelivi leli futhi wente emandla elivi kwenta ngendlela lefanako lelayenda lapho asikusho kanye kanye bunye naNkulunkulu kuba namoya waNkulunkulu ngekhathi kuwe avumelana nelivi lonke livi livi leligcwele nekulenda libonakaliswe ngemandla nako lapho khona loba bunye naNkulunkulu uma lawo mandla asebenta kimi asebenta kuwe simunye amen nakethu kidi ngesikhathi emandla moya longcwele kimi asebenta kuwe akukho okungavumelani livi lilapho kuyasebenta amen kulenda libe nguloko lelingiko nkulunkulu endiwe inyama kimi ngelivi lakhe livi lendiwe emandla emkhathini wenu lonke livi manje khumbulani devele uthatha incumbi lenengi yalelo livi cishe edvute nje nemaphesenti langemashumi layimfica nemfica alo lokungemashumi layimfica nemfica kwelikhulu lemaphesenti nemashumi layimfica nemfica kwelikhulu utolenda libe kahle impela nje kodwa ke uyogcuma esuke lapha futhi ngiloko lokubangela kufa khona lapho loko kudzabula luketane khona lapho emkhathini nako wehla-ke lonke livi wathini ujesu umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi hhayi ngalambalwa emavi ankulunkulu latophila hhayi ngemaphesenti langemashumi layimfica nemfica nemashumi layimfica nemfica elivi lankulunkulu kodwa ngalo lonke livi leliphuma emlonyeni wankulunkulu umuntu uyophila ngaloko sathane wamenyusela lapho wase uthi kubhaliwe niyabona njengoba asho ku-eva kubhaliwe kubhaliwe jesu wathi futhi kubhaliwe futhi wathi kubhaliwe uyoyala tingelosi kuwe libhayibheli lasho njalo mfana usifundiswa lesikhulu kubhaliwe uyoyala tingelosi takhe ngawo funa ukhutshwe ngelunyawo lwakho etsheni futhi akuthwale wathi kubhaliwe futhi ungaboyilinga inkosi uNkulunkulu wakho bathi sinembhalo tento 19 sibhaphathiswe nguJohane Pawula bekanalenye into wathi loko akusasebenti niyabona na Johane kuphela wabhaphathisa akalikholwanga livi laJohane wathi ngitokutshela ukuthi Johane wathini Johane wathi wabhaphathisela ekuphendukeni hhayi ekuthethelelweni kwedono umhlatshelo wawungakabulawa niyabona wathi wabhaphathisela ekuphendukeni athi nifanele nikholwe nguye lobekade okuda futhi ngesikhathi beva lokhu babhaphathiswa egameni lenkosi yethu ujesu kristu pawula wabeka tandla takhe ethi kwabo bagcwele kakhulu livi namoya longcwele wehlela ethi kwabo baqala kuprofetha bakhuluma ngetilimi badumisa nkulunkulu futhi isikhathi lesinje pho ohe lalilikhulu kangakanani libandla na lishumi nakubili yebo oh unkulunkulu akasebenti ngetibalo letinkulu usebenta etinhlitweni leticotho
let us have that kind of a heart do you love him let us pray
asibe nalolo hlobo lwenhlitiyo niyamthanda na asikhuleke
oh my beloved wanderer
Oh luzulwane lwami loluthandzekako ngabe ubuke emadodzakati akwabo wabi noma uwabonile emadodzakati ngikhuluma ngemabandla akhayini na baphambalata khashana kangakanani nelive ngabe uke mngani wami loligugu ucaphelile yini etinsukini tekugcina kuthi letindlo leti tifezekile Benicaphela madhute nje kuthi livi laNkulunkulu libonakaliswa kanjani na kuthi lemvuselelo leyake yashaya yathula phansi akusekho lokungako lokusele kuyini na ngulolotela ngaphambi kwesiphepho tehlulelo sekilungene ngabe bewusolo uconzise letinto leti uke wawucathanisa umbhalo nemibhalo livi leliBhayibheli nelivi leliBhayibheli bufakazi ngebufakazi
compared the word of Jesus that
Ugewa lichathanisa livi la Jesu ukuthi washo ukuthi devele etinsukini tekugcina iyosonzelana kakhulu njengento sibili kuze kuthi uma bekungenteka ukuthi uyodukisa wonke umuntu ngaphandle kwalokhethiwe loyo lokhethiwe caba ngani nje lokho kufundisa kwembhalo ukuthi uyosonzelana kakhulu Oh sikholelwa kumoya longcwele akabusiswe uNkulunkulu kuze kube phakathi sina moya longcwele sikhuluma ngetilimi bese ke uyajika futhi uphike livi na ya niyabona bayadukisa lalabakhethiwe uma bekungenteka uma kukhona umuntu lothite ekhathi lapha longakalungisi naNkulunkulu uma kukhona lothite lapha logulako noma lohlaselekile kunemaduku netindlu kubekwe lapha Ngitobakhulekela angikhathali ukuthi udzingani sonke tethembiso encwadzini sakho singesakho manje ngikulethele livi ngaliletha kusukela ku Genesis ukuthi kuyothi ngci kude kube ngunamuhla lesiphila kulo kushaya tindzawo nje futhi kunikhombisa lamanengi emakhulu etindzawo lebe ngingaba nato ngaphandle kwaloko anginaso sikhathi kodwa impela kuloko ningabona ukuthi lento yenhlangano iphumile Ngumcabango longemanga ngadevela atama kuhlela umuntu ngebunye bengqondo yabo lucobo futhi bacabanga kanti ngumoya loyingcwele lesijoyinwe ngaye kuNkulunkulu njengalowo ngamunye namoya loyingcwele uvumelana nelivi laNkulunkulu niyabona liBhayibheli lathi Jesu washo ukuthi bayoze bakuvume niyabona dukisa labakhethiwe uma bekungenteka Niyabona ukuthi sime kuphi na? Manje thatha lelivi laNkulunkulu kuleso sandla sekukholwa. Uthi ngani manje ekuseni na? Unesidzingo sempaphathiswe mandi egameni laJesu Kristu na? Lichibi livuliwe. Unesidzingo sempaphathiswa moya longcwele na? Utama ukucinzethela indlela yakhe ngekhathi kuwe. Unesidzingo sekuphulukiswa na? Ngani? Ubona kanye lo moya longcwele cobo lwakhe. Livi lelendiwe emandla lilapha manje. Ubona kanye nje lamandla ekubona lokufihlakele abuka lapha ethi kwalethe ethameli lethi lapha manje. Futhi abona lokho kukhanya. Kuhamba-hamba lapho njengekukhathi mula. Ngake nganitshela noma yini leli phutha na? Ngake yini ngakwenda yini njengoba umprofeti asho ku-Israyeli ngaphambi kwekuthi babatholele inkosi leyendiwe ngumuntu. Wathi ngake nganitshela noma yini? Ngake ngayithatha yini imali yenu na? Ngike ngeta yini futhi nganicela imali futhi uthi ngigibele ngalapha futhi ngihlale etigodlweni letinkulukati futhi ngakhe tindlo letinkulukati futhi ngithathe imali yenu kini na ngake nganicela yini peni angizange ngake nganitshela noma yini egameni lenkosi ngaphandle kwaloko uNkulunkulu la kufeza na ngake ngakhuluma yini egameni lakhe kodwa lokwakungiko na Ngaye anitshela yini umbono ethi kwethetsameli ngaphandle kwaloko impela umuntu asukunyiswa sihambi noma ngabe bekangaba yini kodwa loko lakusho lelo liqiniso ngake nganitshela noma yini leli phutha na Khona ke angeke nitshele manje isho kanje inkosi yemukelani moya longcwele umoya lothothatha livi laNkulunkulu kuleto tandla tekukholwa uphumele ngaleya wonke umbuso ungewakho wakho bantwana Kungani uvela eGeorgia evelonke wase Ohio wase Kansas ngizawutonke emhlanganeni nomncane na ngicabanga ukuthi le tape seyiphumile manje ngakho ngingasho lokho nyabona na kungani uta kanjena na yini lekwenta ukwenda na kuyini na ngibona abantu lapha labavela eArkansas emakhulu emamayela khashane itolo ebusuku angena ngqo avela eKansas City umnakethu lomncane wasePoland lome emuva lapho uyefika aholeka wathi mnakethu Branham kusukela kucala ngiva ngawe emuva ngaleya eCanada eminyakeni leminingi ledlulile letindvo lotibonile futhi tendiwa ngitisolile tendlula ngqo emuva nasembili etulu naphansi futhi ngathi akukho nayinye yato liyake yaba liphutha mhlawumbe ulikhatholika lasePoland futhi nangu-eda athatha amatheyipu aphuma futhi awadlala adibana nekuphikiswa bafundisi lebe bafanele babe nami futhi basisita kodwa emandla ako bawaphika baphika liciniso lelivi futhi batisho ukuthi banamoya longcwele angitibidi ngemprofethi mina ukwendile lokho kodwa uma kunjalo khona-ke livelaphi livi lenkosi na sathi kanjani ukuthi kuliciniso noma cha ngaphandle uma kukhona into lethite kukwesekela na lelo livi lankulunkulu lapha livi lelibhaliwe bese-ke uma livi lelibhaliwe lisekelwa khona-ke nkulunkulu kulelo livi enta lelo livi libe liciniso pawula wathi ngilandzeleni njengoba ngilandzela kristu manje uma unesidzingo sankulunkulu sekugula kwentela insinziso ini noma kususe labanye benu besifazane longenawo umusa lowenele kuthi niyekele tinwele teni tikhule labanye benu ndvodza lengenawo umusa lowenele kuyekela kubhema bosikilidi labanye benu bashumayeli kude umusa lokwenele kwemukela liciniso lempaphathiso emandi egameni lajesu kristu labanye benu bantu labagulako logulako nalogulela kufa kungani ungathathi le livi manje ekuseni ngitonitshela manje uyinyama emkhathini wethu thatha lelo livi esandleni sakho lapha kule ngasithombe elubonzeni sengelosi yenkosi yona leyo leyahola abantwana baka-israyeli yona leyo leyahlangana napawula yona leyo lebeyikukristu namoya loyingcwele lofanako ukini kini anihlanganisa njengamunye yini leyenta tinhlitiyo tethu tihlangane ndzawonye emakhulu emakhilomitha ayikho intho lenjengako eveni beta evini kunemthombo logcwaliswe ngengadi lemunywe emithanjeni ya-Imanuel lapho labangakholwa babhukusha khona ngaphansi kwesigukhula futhi balahlekelwe ngilo lonke libala labo lelicala kusukela lapho ngekukholwa ngawubona lowo mthombo emanceba akho lawuthulula luthando loluhlengako lube sithubulo sami futhi luyoba ngiso ngize ngife babe wethu losezulwini kubekwe lapha sikhehle semaduku emaglavu angahle aphumele eposini angathi ukuthi ngibani lwabeke lapha mhlawumbe ngubhili mhlawumbe bantu lapha etethamelini ngiva kuthi angente lokhu manje nkosi akukho lutho etandleni tami akukho lutho kimi njengesidalwa lesingumuntu angingakhoni kuncika kukwami kuconza kwebuntu angiconzi ukuthi kungani lokhu kunjalo kodwa ngilandzela loko lokushito bathatha emtimbeni wapawula emaduku netindvangu nemimoya lemibi yaphuma kubantu kwakungesiko ngoba bekangumuntu lomkhulu kwakungenxa yekuthi nkulunkulu bekanaye evini nasemandleni futhi akazange abuthe kubaphostoli kodwa wathola ukuthi ngesikhathi bahlangana ndzawonye kuthi livangeli lelifanako luhlobo lolufanako lwempaphathiso into lefanako yonke lebe bayenda kwakuliso ngeliso nje ngalokufanako manje ngiyacela nkosi ngala bantu laba labaligugu lokukholwako wena kuthi utobaphilisa bona etethamelini baphilise nkosi kwangathi kukholwa kwabo kungafinyelela nje bese uthola lelo livi khona manje bese uthi simila kugula lokubi kungcono uvele uhambe ngijuba ngenkemba yankulunkulu ngiyakholwa kukholwa kwami kuqinile ngichinzetela inkemba ijule suka endleleni yami ngivuka esitulweni sami kuthi ngisinze ngibeka sandla sami ethi kwababe wami ethi kwadzadzewethu umntwana wami ethi kwamakhelwane wami ngiyakholwa livi lakho liliciniso ngisebunyeni nawe le misebenti loyishito kuthi uyendile sitoyenda nathi nkosi nkulunkulu ngikholwa lonke livi futhi ngida ngaphambili ngida ngembili kutolithatha kulithatha manje ekuseni Oh Nkulunkulu, bengicabanga kanjani ngesikhathi libandla lisemnyakatweni, ngesikhathi Mose athola kwesaba lokuncane endasi lapho elwandle. Waqala kukhala enkosini, nenkosi yathi, kungani ukhala kimi? Ukhalelani kimi na? Khuluma bese uya embili, angakuthumi yini ukuthi wende lo msebenzi na? Khuluma, ngikhulume ini, livu laNkulunkulu, likini. Khuluma futhi uqonze embili. Ungakhali kimi, ubeka nje. Futhi Nkosi Nkulunkulu, namuhla ngita egameni leNkosi Jesu. Ngiyeta nginikela lenkemba yekukholwa. Ngibita abunye baNkulunkulu nemuntu ngamoya longcwele. Ngemusa nemhlatshelo kaJesu Kristu indodana yakhe. Ngimsha indiva wonke devil lobophe noma ngubani wanoma nguyiphi indlela kule sakhiwo noma ngabe umfana noma intombatana wesilisa noma wesifazane ngikusha indiva konke kugula ngikusha indiva konke kungabata ngikusha indiva konke kwesaba ngikusha indiva konke lokungamesabi uNkulunkulu suka kule tetameli egameni la Jesu Kristu uma kule tetameli lethi kuthi singaba munye naNkulunkulu futhi sikhonde uNkulunkulu ngaphandle kwekugula noma kwesaba kwangathi lamandla lasenda sibe munye naNkulunkulu devele angahlabalaza kanjani yena ngakulabagcotshiwe na angema kanjani lowo devele ngephandle lapho futhi asihlabalazele njengagoliyathi na ngesikhathi idavide angena ethempini futhi wathi ngiconze ukuthi nivumela lowo mfilisti longakasoki eme lapho futhi athelele timbi kaNkulunkulu lophilako na oh Nkulunkulu yenda besilisa nebesifazane bavuke emandleni amoya nivumele loyo longakaphenduki loyo devele lothelelekile lolimete esive lesibantu kusukela phansi emnyakeni eme lapha futhi athelele libandla laNkulunkulu lophilako na Sathane phuma futhi uhambe egameni la Jesu Kristu. Manje wena lonemandla ngalokwenele kutonikela inkemba. Manje kuthi unekuconza lokwenele evini laNkulunkulu. Kulibita ukuthi libe imphahla yakho leconzene nawe. Longathatha livi laNkulunkulu manje esandleni sakho, ulibambe ngesandla sekukholwa bese uthi ngithatha luhlangothi lwami nenkosi ngiyoba munye naNkulunkulu wami kusukela kuloku kukubeke ngitonikela lenkemba yamoya kulelivi futhi ngitojuba devele kuso sonke sethembiso uNkulunkulu langethembise sona uma ukukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yakho ngiyakucela ngebucotho ngayo yonke inhliziyo yami
in the name of Jesus Christ stand to your feet and accept it
hallelujah hallelujah
Egameni la Jesu Kristu, mani ngetinyawo takho futhi ukwemukele. Ngabe usho mbamba yini? Ngabe ucotho mbamba? Ngabe livi lisesandleni sakho na? Ngabe sandla sakho kukholwa kwakho na? Akamisela sandla sakho senyama uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu ngalobu, ngale sandla sami besiphakeme, ngenda sethembiso yonke impilo yami. Ngiyathembisa umphefumulo wami, ngiyathembisa ukucabanga kwami, ngenda konke evini laNkulunkulu. Akuthi moya lwengcwele athathe ukukholwa kwami manje, futhi angiphe lento. Anqume konke kungabada kusuke kimi, futhi ngekukholwa. Ngemukela lesethembiso lengisicelako kulomzuzu. Uma nikukholwa, thanini amen manje. Thanini amen futhi amen, amen, amen. Konake, uma uconze lokho, ngenhliziyo yakho yonke, egameni laJesu Kristu, ngiyakwethembisa lokucelile. Amen. Uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke. uNkulunkulu akubusise.
Hallelujah.
Mina ke tunevile.